We are grateful this morning for the presence of the Lord God. That would begin the early services by
Siyabonga ngokubusa ngobukhona wenkosi uNkulunkulu okuzoqala izinkonzo zasekuqaleni ngokusinika umlayezo ukuthi sifanele silalele sibe nenhlonipho phambi kwakhe ukuthi unokuthile ukuba akusho kithi ngiqinisele ukuthi uyokwenza lokho akwethembisile uhlala njalo egcine izwi lakhe.
And so we are grateful to be assembled together alive in this.
Kanjalo nathi siyabonga ukubuthana ndawonye siphila futhi lolu hlangothi lephakade kulokhu kusa futhi sikwazi ukukhonza inkosi futhi nokuzibuthela ndawonye futhi sizwe kuye. Yileso izizathu sihlangana ndawonye kungale inhloso kanye.
Now I kind of stormed in on Brother Neville unexpectedly today.
Manje ngithe ukugasela kumfowethu Neville ngokungalindelekile namhlanje ngenxa yephupho elithile ebenginalo ukuthi ngikholwa ukuthi emaphusheni ngikholwa ukuthi uNkulunkulu usebenzelana nabantu ngamaphupho.
I had a very unusual dream night before last.
Futhi ngibe nephupho elingavamile kakhulu ebusukeni bakuthanga ukuthi bengihamba ngasegumeni igumeni elithile ngiye endaweni yokudlela lapho ebengizoba nedina lami khona. Futhi ngaqaphela ukuthi lapho sengisondele eduze kwendawo babedlala umculo abashayi bezinsimbi ezikhalayo i-orchestra yayidlala umculo ngamavayolini futhi bebungaza abantu ngenkathi bedla futhi kwakukhona okuthile ngakho engingakuthandanga ngakho ngakho-ke ngavele ngayedlula into. Futhi ngahlangana nomuntu othile ezayo ikhuphuka igquma futhi ngabheka futhi abantu abaningi babeza bekhuphuka igquma kule ndawo yokudlela kodwa ngathi ukubaleka kubo ngaphendukela emuva ngakwesukudla noma ngakwesokunxele futhi ngathize hansi sigodini ngangingabona ithebelekele. Ngeza iphimbo lomuntu othize wathi hlangana nomfowethu Branham ezimpambanweni ezithize uzawehla egqubeni phezulu lapho futhi umtshele into ewukuthi nokuthi futhi uma ukufika kulezi zimpambano futhi ngenkathi umuntu ekhuphuka kwakungumfowethu Neville egqoke isudi yakhe ensundu ebukeka njengoba nje ebukeka ehlezi lapho kulukuzi. Uthi futhi Branham uma uzoba sedolobheni wathi kuyoba yinto enhle kuwe ukuthi wehle ngoba umfowethu Hank manje lowo kuphela engimaziyo umfowethu Hank ngumfowethu Henry Carlson simbiza ngoHank wathi ngahlacabange ukuthi kwakuxakile ukuthi awuzange uvakashele ethabelekele ngaphezulu uma uzoba ngasedolobheni noma ngasedolobheni elikhulu izinsuku ezimbalwa ngavuka. Futhi kulokho ngazizwa ngithi kuxaka angifunanga ukuzingqubuza ngaleso sikhathi seviki kuze kuba ngicele umfowethu Neville uma ubena noma yini ekhethekile kulokhu kusa yebandla ngakho ube nomusa njenganininini wathi yehla ngakho siyeza nje ngimbizile izolo sekuhambe isikhathi ntambama futhi ungena kulokhu kusa ngokungalindelekile kunoma ubani wethu.
It would be a good thing for
manje ngikholwa ukuthi kuyoba yinto ende ngokuqala kimi ukuthi ukuba uhlobo loku ukunichazele ezinye izinto nginjalo ngiyacabanga umuntu oyinqaba kakhulu kubantu abaningi futhi ngithi ukuba yinqaba kimi uqobo futhi ngoba ngizama ukulandela ukuhola kukamoya ongcwele ngokuseduze nje njengengingakwenza futhi lokho kusenza sibe yinqaba yabo senza izinto ukuthi sihlala phansi ngempela futhi sizibuze ngezinye izikhathi ngani ngenze into enjalo na ngize ngayenza kanjani into enjalo na futhi khona lapho-ke ungahle ucabanga ukuthi wenze khona kanye obungafanele ukwenza kodwa uma uzoba nesineke nje futhi ube nokukholwa futhi uqinisekile ukuthi uNkulunkulu kuholele ukuba ukwenze uzothola ukuthi kusebenza kahle impela nebo futhi izikhathi eziningi sithola lokho futhi ngiyazi ukuthi umfowethu Neville ukutholile lokho izikhathi eziningi futhi abaholi nabantu bakamoya bayakuqonda lokho.
It's been some time in my life, frankly, since I was just a boy.
Sekube yisikhathi esithize empilweni yami ukuthi ngokukhuluma ngokusubala kusukela ngisengumfanyana nje angikaze ngizizwele khona kanye kuhola ukuthi ngifanele ngihlale eJeffersonville kuhlale kuyimpukane emafutheni kimi ukuzama ukuhlala lapha. Indawo yokuqala isimo sezulu asihambisani kalusizi nami enye into kubonakala sengathi kungukucindezeleka kukamoya. Uma buyele muva futhi ubheke indawo ndawo lapha uma kungakazange kubhutshiswe ngesikhathi sesikhukhula kukhona incwadi kulowo mthelela enganginayo okokuqala ngibizwa enkonzweni ngaqala kuhamba futhi umfowethu George the Ark nami futhi umama kamfowethu Graham Snelling umfowethu Hawkins ophethe isiteshi sokugcwalisa petrol eNew Albany nabantu abaningi bahlangana nami ngaphandle kwendawo encane yomkhuleko ngapha futhi wazi wathi uma ngizohlala babeyovumela abantwana babo etafuleni ukwakha ithabanekelo ukuze bangadingeki baphathwe cishe ukusuka endaweni uye endaweni ngenkathi ngizwa lowo mama omncane nengane yodwa ibambelele esandleni sakhe nengenganeni yakhe uthi uyothanda ukuvumela abantwana bakhe etafuleni ukuze kwakhiwe indawo lapho babengahlala khona futhi bakhonze kwakukukhudlwana kakhulu kimi ukuba ngime ngakho mfowethu George nami sahlangana futhi sanquma ukuthi sizohlala futhi sakhe ithabanekelo futhi lapho ithabanekele selakhiwe kuhlale kubonakala sengathi ukusa enganikela ngabo ithabanekele kwafika umbono lotshiwe futhi usetsheni legumbi lapho ngenkathi umoya ongcwele wawuthe kimi leli akusilona ithabanekele lakho niyabo futhi ngabuza ukuthi ithabanekele lami lalikuphi futhi wangihlalisa phansi ngaphansi kwezibhakabhaka esikhanyayo eziluhlaza kanake wathi yenza umsebenzi womvangeli nokunye nokunye njengoba nazi kubhaliwe ngisho nasezincwadini zonke lezo zinto zihlanganiswe endawonye futhi ngelikilanga ngenkathi ngigunda egceke phezulu lapho lapho umfowethu Wood ehlala khona manje nomkhwekwazi wami wayehlala lapho ngalesi sikhathi ngahlala esitebhisini sangemuva esitebhisi esincane sidala sikakhonkolo ukuthi ngangakhele umkhwekazi le ndawo encane lapho futhi wayewuhlobo lomlindi ebandleni ngalesi sikhathi elinakekela futhi ngokucacile nje ngoba noma ngubani engakhuluma iphimbo lakhuluma nami lathi ngeke ngakubusisa neze uma nje usahlala kule ndawo ufanele uzahlukanise labantu bakini nale ndawo mina lokho nje kwangitengula ngaba izincoco ngisho iviki noma ngaphezulu njalo njalo sonke isikhathi into ethile iye yangixwayisa hamba hamba thithela ngasentshonalanga qhubeke uyentshonalanga awungilokuhlala njalo kungikhathazi futhi kubukeka sengathi zonke isikhathi manje ngiye ngakwenza lokucacile engqondweni yami ukuthi kuleli viki ngangindizele Tucson lapho engangizoqasha khona indawo ukuba ngibe lapho kulobu busika ukufaka abantwana esikoleni beqala ngoSeptember ngibe nendawo kwakukhona ngisho nendawo enganikezwa yona lapho kodwa kukhona into ethize futhi uma sekuyambile enye into engingathanda ukuyisho ngaphambi nje kokuba sakhe le ndlu phezulu lapha indlu yomfundisi lapho ikhona manje ngangingafuni ukwakha lapho umama ngomkami wayesekhulile futhi waze wakhala izinkimbezi ngakho wathi ngikwazi nje ukushiya umama lapha nginokwazi ukuthi semdala futhi angahle anganakekelwa awu ngakuqonde lokho ngiyaqonda lowo ngumama wakhe futhi umama uyedwa vo ake waba naye noma yoke abe naye ngakho ngakuqonde lokho ngakho-ke ngakhuleka inkosini ngathi inkosi ngokuthi angiyithandi indawo ngathi ngenze ngeneliseke ngithiyo noma yikuphi lapho ufune ngiye khona noma ngabe yikuphi kodwa ngifuni ukudebisa umngamo ukumsusa lapha ayezweni angalazi lapho engazi muntu futhi-ke ngihambile ngaso sonke isikhathi empeleni ngenze ngeneliseke nje ukuba ngibe lapha naye futhi manje lapho nini esethathiwe futhi usehambile wayenkazimulweni khona-ke naku kufika kuncenga futhi nabo manje kuqhubeka angazi ukuthi ngifanele ngenzeni bese kuthi-ke ngolinye usuku ngenkathi lemfundisi abazalwane abayeqalile ngapha ngama-epulpiti esikhathi sokucina ngangilapha futhi ngalitshela ukuthi ngeke ngibe sensimini uma nje lokho kwakuhamba ngakho abafowethu ngomusa baqondisa konke lokho konke sekulungisiwe ngaphakathi kwamahora ngama24 kwase kuphelile manje lokho kuvule insimi futhi kime angazi ukuthi ngenzeni angazi ukuthi yiphi indlela yokuguqukela kuye ngicelile inkosi ngombono ngicelile ukuba ngitshele ukuthi ngenzeni kodwa uvele angivumele ngihlale nje manje ezele busuku ngenkathi ngihambisa bonke abantwana ngami nakho konke endlini ngenze ukuzinikela enkosini unkulunkulu futhi ngathi enkosini unkulunkulu uma uzongibusisa endleleni engiyihambayo ngizokukhonza kodwa uzodingeka ungibonise ukuthi ngiye kuphi nokuthi ngihambe kanjani nokuthi ngenzeni
so I committed myself to the Lord.
Ngakho ngazinikele enkosini nenkonzo nakho konke ngikunikele enkosini futhi ngathi noma phi lapho uvula khona noma yini oyenzayo ngizohamba ngaleyo ndlela uze ungenzele indlela ngizoqhubeka nje njengoba nginjalo uze wenze indlela. Futhi ngamcela ukuba kwenze kucace ukuthi ngingeke ngisakhohliswa khona-ke ngokuba ngiyakholwa ngempela ukuthi sisezimpambanweni mgwaqo ngqo zento ethize ezokwenzeka Ngikuzwile kuprofetha kulukukusi lapha ngomfowethu Neville noma wakunikeza lapho engaze khona ukuthi bekuyiziprofethe leso ebebhekisele kuso. Manje ngakho-ke nginikhulekele nonke futhi ngidinga nonke ukuba nikhulekele mina ukuze umoya ongcwele uzongihola khona-ke kanye lapho ngifanele ngiye khona, lokho ngifanele ngikwenze ukuze ngingezukwenza iphutha. Yabo, izikhathi eziningi abantu bacabanga ukuthi isiphiwo sesiprofeti ukuthi uNkulunkulu uthi nje ngizothatha khona lapha futhi ngikuhlalise phansi lapha, manje wena hamba uye ngapha futhi akakutsheli zonke lezo zinto. Uma ekwenzile khona-ke ikuphi ukukholwa okunqubayo obenakho nani? Yabo, yabo, wena yena uyakuvumela ukuthi ume wedwa kunani noma ubani omunye. Yabo, nonke ningeza kimi futhi nicele izinto ezithize futhi akangaze ahluleke namanje, kodwa ukuthi kunike impendulo kunjalo. Ya, kodwa ngingamcela izinto ezingezami futhi izikhathi eziningi ukuvumela ngibe ngedwa. Yabo, ungivumele nje ngiqhubekele phambili futhi ngihambe ngingene kukho. Nginezinto manje ngifanele ngizixazulule nezinqumo ngifanele ngizenze, futhi lokhu ngokubaluleke kakhulu ukuze kube ngingakwazi ukwenza ncamashi ngize ngiqiniseke ukuthi nguye okhuluma nami, futhi ngingi akasoze anginike umbono vele angiyekele ngedwa nje. Ngakho-ke ngihleli nje njengentandane, njengokuthi kulokhu kusa angazi ukuthi ngijikele kuyiphi indlela. Ngakho ngikunikele enkosini, ngingizizwele kanjalo khona-ke ekukhupheni lokho. Ngifanele ngibuyele lapha eThabanakele futhi ngisize umfowethu Neville ukuze kube enye into isanda kwenzeka nje ngasemgwaqeni. Ngakho-ke ngizoba ngapha. Ngibuze umfowethu Neville emizizwaneni embalwa edlule beliqhubeka kanjani ibandla na, futhi wathi kahle. Futhi ngakho ngiyezwa ukuthi ngisenazo iziphiwo zangokomoya nezinto phakathi kwenu esisebenzayo, iziphiwo zesiprofetho nokukhuluma ngezilimi nokuhunyushwa kwezilimi esisanda kukuzwa nje emizizwaneni embalwa nje edlule, futhi lezo zinto zakhe ibandla futhi ngokukhulu. Kodwa ngicabanga mhlawumbe namhlanje busuku ngingahle umfowethu Neville, umomoya ongcwele akasiholeli kokuthile kuhlukile kulo busuku. Ngingathanda ukuba nonke ngaphambi kokuba nihambe kulokhu ukusa ukuba uzibhalele umbuzo ubeka lapha umbuzo othile engqondweni yakho ukuthi singahle sithole ukuthi ibandla licabangani. Lokho kungaleyo ndlela belusi abanayo ngokuthola nje lokho kusenhliziyweni yabantu. Futhi ngabunye wenu wanombuzo ubhale bese ubeka lapha. Uma ungenawo uphiswe phepha ukuletha kulokubusa khona-ke ubhale kulobusuku ngaphambi kwesikhathi. Ngakho-ke ngingathanda nje ukuba nesikhathi esiningi ngangengingakwenza kuyo ukuyibhekisisa futhi ngiliphendule ngokombhalo.
If the Lord is willing.
Kodake uma inkosi ithanda, uma kuyintando kaNkulunkulu, ngenze isitatimende lapha kungikudala engingathanda ukukhuluma kini ngezimpawu zokugcina ezisikhombisa zesambulo. Manje uma angikwazi angikudlula kuze zonke lezi zimpawu kulo nyaka, ngoba kuthatha isahlukweni sesithupha sesambulo kuye esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye kudlula kulezo zimpawu, kodwa emithathu yokuqala noma imine yayo ingaphendulwa phakathi ngobusuku. Ngiyacabanga uphawu ngalunye lube ubusuku. Manje uma siqonda sibona lapho simi khona ngqo kuleyo ncwadi yesambulo lapho ibandla lahluthelwa khona enkazimulweni, khona-ke konke ukuye kuphathelene namaJuda, hhayi nebandla nhlobo, kuphathelene nesizwe samaJuda. Ngakho-ke sifanele sithathakele muva phansi kusukela ohlwithweni lwebandla futhi sithathe sibona lapha okwenzekayo ngalezo zimpawu nesikhathi sebandla labezizwe. Ibandla selihambile futhi nesizwe sakwa-Israyeli kuqathakele muva kulethe u-Israyeli esuka esikhathini okwasuka nabo kwenyukela esikhathini samanje nokuza kukamesiya, lapho beyomukela khona uMesiya. Manje niyakuthola na ibandla lehlwitho. UNkulunkulu wasebenza lokuqala nebandla iminyaka ibandla sathatha lokho, khona-ke ibandla liyahlwithwa liya enkazimulweni. Khona-ke uyongcwele ubuyele muva bese uthola u-Israyeli njengesizwe futhi uwehlisela phansi kuze kube manje ngenkathi isidlo sakusihla somshado esisaqhubeka, bese kuthi-ke ubabuyisa futhi ekupheleni kwaleso sikhathi. Ngizokwenyusa i-blackboard lami futhi ngikwazi ukukudweba futhi ngikufundise uma sekufika isikhathi. Khona-ke inkosi ibuya nomlobokazi, ne-Israyeli uyambona futhi, oh, kuyoba isikhathi sinjani pho. manje ngaphambi kokuba sibophe lokhu ngokuqondile kukhona isifundo esikhulu esiyisikubekiso pho siyazi bezinkolo nabefundisi abaningi phansi ukuthi abile onyakeni ukuthi abantu be-Church of Christ nalabo abazelwe ukuzozwa lokhu lokho ngokuthi amasonto angamashumi esikhombisa kaDanyeli sine asikwazi ukuqhubekela phambili esambulweni size sibophele umlobokazi lo-Israyeli ndawonye ngamasonto angamashumi esikhombisa kaDanyeli futhi mhlawumbe uMunkulunkulu ethanda ukuze kuthi uma ezokhuluma nami esikhathini esizayo kukhuluma kwamanye ala masonto angamashumi ayisikhombisa noma hhayi amasonto angamashumi ayisikhombisa kodwa izimpawu eziyisikhombisa zokugcina khona-ke ngesonto elilandelayo uzozama ukuthatha amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanyeli ngesonto elilandelayo inkosi ethanda futhi khona-ke lokho kuzovula izinkundla khona-ke uma ezofanele asihole ukuqala kwabanye awu sizothola kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili umfowethu nevele nami sizosebenzisana kulokhu futhi senza konke esingakwenza ukuze kuzuze abantu manje sibuyele muva njalo sikhulekela abagulayo sihlale sijabule ukwenza lokho futhi ngisho ngizokwenza yonke imihlangano uma abantu begula ukuba khulekela angifisi ukuba ngisaba nokwahlukanisa yebo manje nakho kwenzekile ngizamile futhi ngiyazi ukuthi ngenze izinto ezingalungile kodwa ngingazama ukuphila ngokusondela ngokwenele kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuNkulunkulu ngingaleyo ndlela lemibono ebiyokwenzeka ukuthi yayiyokwenzeka kanjani ngisho nabantu bebeyolahlekelwa yizinto futhi bangibize bangicele ukuba ngiye kokhuleka enkosini ukubuza lapho kwakukhona njengoJese walahlekela iminyuzi futhi abafana behla kuyothola umprofethi futhi wabatshela lapho iminyuzi yayisivele ibuyele khona ekhaya okunye kunye kanjalo lokho kulungile kokuphelela kodwa kuthola kuningi kakhulu kwakho abantu abaningi kakhulu hayi nje endaweni yangakithi njengalena kusenhlabeni ujikelele nebo ngakho kuthola nje kungigcina ngidabuke kakhulu bese ke ngiligcine onqenqemeni ngaso sonke isikhathi kuze kufike endaweni futhi ke yilokho kwabangela abazalwane ukuba baqale imfundiso ukuthi ngangingenwe yinkosi uJesu Kristu futhi siyazi ukuthi lokho kuyodabula inkonzo yonke ebizicucu futhi kulethe ihlazo phezu kukaKristu nako konke nebo ngaso leso yisizathu ngathi ngeke kuba ngibanikeze ukunyakaza kukhulu ukukumisa ngqo khona manjalo kubazisa ukuthi lokho kwakungezikho kukaNkulunkulu lokho kwakungokukadeveli nebo futhi bangabantu abalungile futhi babonisa ukuthi labo bangabantu abazele ngokusha ngomoya kaNkulunkulu ngoba lapho bebona iqiniso ngombhalo babuyele kuNkulunkulu ncamashini yabo masinyane ngakho lokho kwabonisa ukuthi kwakungusathane zama ukwenza ukuthile kabantu bonke babesaba uNkulunkulu abantu abangamaKristu futhi kwenza abaningi babo bathika imini futhi Branham sinokuthembela ngokwengeziwe kuwe manje kunalokho esake saba nakho sizathi ngiyabona ukuthini ngesiphiwo uNkulunkulu ngepersona bengingenzani ngaleso na waphonsa isizwe ezinyaweni zami noma abantu lokho isikubiza ngokuthi sizwe usiyo icosmos iphandle lapha okungenamsebenzi nokunye lokho ngiqole amaKristu ikhona la ngempela lolo ulaza lwe sikhuluma ngesizwe sishumayela ngabantu abazele ngokusha yilokho esikhuluma ngakho isizwe hayi nje wonke umuntu phandle lapha lokho kungcolile kakhulu futhi inkucucucu esiyiphilayo ezweni lokho nje lokho nje uthuli lomhlaba olubuyele emuva ngikhuluma ngamaKristu azele ngokusha abantu ongamaKristu angempela ngilindele indoda kuba igcumele kimi futhi ngento ethile omunye uze kimi kungekudala wayesethi wona kanye umbono kaKristu ethimisele emhlabathini ngabathi akhe nokwenza iqilengane futhi elininde phezu kwamehlo omunye umuntu wathamanyala nje pho kungcola lokho kwakuyikho kuba yena athimise ngamathe akhe aphuma emlenyeni wakhe kungahlanzeka kunjani pho kwakuyikho ukuthimisele ekungcoleni nakwenza amaqibelengane odaka bese wagcoba phezu kwamehlo omuntu ngathi kodwa wabuya esebona niyabo yilokho futhi leyo ndoda efanayo bavula ikamu labahambaza ehla lapho ngasendaweni yami niyazi ichibile kubukuta futhi leyo ndoda enethikithi labo bonke abantwana bayo kuba baye ezansi lapho futhi babhukude kulelo cebe futhi yona nomkayo bayaya nabo kulelo ngcipho ngiyaxolisa bodade wethu kodwa lapho labo besifazane phakathi labo bebhukuja cishe ikhulu labo noma amabili insuku zonke besifazane wonke lawo manyala nezinto futhi besifazane namhlanje futhi begeza kulawo manzi lawo manyala nokungcola emilonyeni yabo futhi bekugwinya futhi bekuphimisa ngifuna yena nje ukuba agxumele phezu kwami nebo bathi kube ukubukhrithi wayephila namhlanje yabe yombopha ngaleyo nto yokungahlanzeki kuthiwani kalokho na ilimisekile niyakubamba lokho engikushoyo bangelani koko lelo cebe futhi abaningi babo benezifo ugconsula isipatshola nakho konke kunye khona phakathi lapho futhi nje bekuphimisela emlonyeni wakho nakho konke kunjalo futhi begeza ngalapho phakathi lapho kanjalo futhi lokho kungukungahlanzeki kusobala ngakho kulolu suku esiphila kulo mfowethu tete wethu isikhathi sokufika kwenkosi futhi ibandla linethembe lilodwa futhi lelo ngokufika kwenkosi awangikwazi ukumisa lezo zinto asike sithingo bepele selivele libikezele ukuthi bayoba lapha angikwazi ukubamisa kodwa ngivule iphimbo lami libe sekuqoshweni ezulwini ukuthi ngangimelene nakho lapho kufika isikhathi sokwahlulela ngangimelene nakho ngisakhona ukuthi leli bhayibheli liyeze likankulunkulu khona-ke akukho kunye emhlabeni kuphambene nalo okungake kulimise kodwa leli bhayibheli lapha leli iqiniso leli yizwe likankulunkulu ngoko manje masivele sidonse nje oseyili bethu 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 bese siphonse ihange esikhashana sencike okuyiokulunokuthule esikhoselweni siphumula futhi singantweze kusasa ndawo kodwa ake nje siyibambelelise kwihange manje futhi silalele iphimbo likababa wethu esisizulwini njengoba ubeyokhuluma nathi ngezwi lakhe siyathemba namhlanje futhi kulobo busuku manje bengisa noma yimuphi umbuzo omncane onawo ngakho manje hayi into eyolimaza othile uma wenza lokho kodwa-ke lokho ye bengingiwuphendule lokho kwasekuqaleni niyabo kodwa wena enye into ethize uthi awu manje uma ngenza into ethize ngabe unkulunkulu uthi sifanele senze lokhu na noma uyazi imibuzo emincane enhliziyweni yakho noma sineziphiwo ezihamba nathi futhi branem futhi sifanele sizisebenzise ngale ndlela noma ngaleyo ndlela na noma sifanele senzeni na yinto engingakuphi pendula yona imuva empalweni niyabo bale ndincane ngizojabula futhi uma ingekho khona-ke ngizovele ngithathe indaba yohlobo oluthile futhi ngishumayele kini kulobu busuku inkosi ithanda leli lisonto futhi bengesonto ledlule ngaqala kuwelela kamfowethu khapho futhi ngezwa lensimbi yebanda ekhala futhi ngahamba ngehla nginyuka egcekeni angikwazange ukukumela kwakuyi lokho kuphela ngakuzwa ngakho-ke ngadingeka kuba ngehla ngakho-ke manje masikhohlobise amakhanda ethu manje futhi sikhulume nomenzi wethu bese kuthi-ke ngezwi lomkhuleko ngabe ukhona noma ubani onesicelo esikhethekile na phakamisa nje izandla zakho nje uthi mina kwenze kwaziwe unkulunkulu uyakwazi ukusenhliziyweni yakho manje gcina nje isicelo sakho engqondweni yakho
most holy god who has created heavens and earth by the
unkulunkulu ongcwele kakhulu owadela amazulu omhlaba ngezwi lomlomo wakho ngemicabango yengqondo yakho singena ebukhoneni bakho ngojesu kristu inkosi yethu ukubonga wena ngakho konke lokho osenzele khona sibonga kakhulu kuwe nkosi kulukubusa ukwazi lapho simi khona ukwazi indawo esikuye kulukubusa nomlando wesikhathi nekusasa elizayo sazi namhlanje ukuthi ngombuso kankulunkulu ukuthi sihlanziwe egazini lasekhalvari ukuthi silungiselelwe sinokukholwa ezinhliziyweni zethu ukumhlangabeza uma ezofika namhlanje sizofanele sithi noma kunjalo woza nkosi jesu futhi sibone isono siqonga kuze kube kubonakala sengathi izwe liyabhadazela ngaphansi komthelelo wesono kanjani ukuthi kuphuza nokugembula nokugonxa utshwala nokuhambaze futhi wo unkulunkulu amanyala nokungcola nenkucunkucu yabantu futhi kanjani bona uma bebengaqonda nkosi ngabe labo bantu abagqoka kanjalo kulezi zingubo ezincane ezindala ezokungamhloniphi unkulunkulu futhi baphume lapha ezitaladini ngabe baqonda ukuthi abayilutho kodwa lwanyakazana lothulu ukuthi mhlawumbe ngelinye iviki izilwanyakazana zizobe zidla lo mzimba abawukha zibulisa kangaka na ngabe bayaqonda yini ukuthi izinkumbi zizowudla nyana futhi umphefumulo wabo uzobanga le phakateni ngaphandle kukankulunkulu ngaphandle kukakristu ngaphandle kwethemba ucwile ekuphelelweni yithemba kujulile ukubhutshiswa kalule ekufikeni kwakhe wo unkulunkulu siphe amaphimbo esexwayiso ukuthi singahle sixwayise yonke imiphefumulo ngale nkozi ababheke kuyo
As Solomon once said in the Ecclesiastes,
Imanati na mnandi, sipamazu kutakani ipa, njengoba usolomoni wake washu kumshumeli, kuti siyo baka basakangili, kuti siyo babelusi balombutano, futhi siyakhuleka Nkosi, kuti njengoba sifuna amazwi, endinga washo, ukuthi ayoba uphiso phelele, oyobamba inhliziyo edinga kakhulu lapha kulokhukuza.
We have not come and gathered under this hot roof today.
Asizile futhi sabuthana ngaphansi kwaleluphahla lishisayo namhlanje ukuze sibone nje kodwa size lapha ngenxa yokuthi siyakuthanda futhi ngenxa yokuthi sifisa ukuzwa ukuvela kuwe. Uyisithando sethu sisithandayo futhi sifisa ukuzwa amazwi ovela kuwe.
We are grateful for what we have already heard.
Siyabonga ngalokho sesivele sikuzwile kuzohlala nathi isikhathi eside manje siphe ingxenye osiphathele yona namhlanje njengoba silinda ngokuqhubeka kuwe sikucela egameni likaJesu nangenxa yakhe amen.
Now if again, I have spoken to you this morning by my handmaid to warn you again, prepare to flee the wrath to come, to look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out from my throne, to confirm my work and this the closing out of the dispensation of the close of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, because you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, the true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart and in your mouth and in your hand if you return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen.
Manje seku siyabonga ngalezi ziphakamiso ezivela kumoya zisitshela futhi zisixwayisa ukuba ziqaphele amazwi ukuthi mhlawumbe umoya omngcwele uzokhuluma nathi namhlanje futhi asazi nje lokho asilondolozele khona kodwa siyazi ukuthi kufanele kube khona into azoyiletha ngaphambili. Mhlawumbe umbuzo usengqondweni yakho ukuthi uzokukhuluma ngapho angahle akukhulume ngomlezo kokhukusa angahle akukhulume kulobuso ekonzeni yena ndawo ngapha namhlanje uzama ukubukeka sekungathi xwayisa umuntu othile ukuthi abambe amazwi.
Now to turn to the written word, let us go over in the book of Exodus for the Sunday school lesson.
Manje kuphengezweni lelotshiwe ake siwele lencwadi likaExodus ukuthi sifunde sikasonto sikole unayo inkonzo yobhaphathizo na kabo inkonzo yobhaphathizo ingelesithupha ngale ntambama masiye esahlukweni seshumi nesikhombisa sikaExodus futhi siqale ngevesi esihlanu ngiyakholwa esihlanu nevesi lesithupha lesahluko seshumi nesikhombisa sikaExodus.
And the Lord said unto Moses, go on before the people
Inkosi yathi kuMose, dlulela phambi kwabantu, uthathe amalunga akwa-Israyeli nenduku yakho owashaya ngayo umfula, ngiphathe ngesandla sakho uhambe.
Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb, and shall smite the rock.
Beka kuma phambi kwakho phezu kwedwala laseHoreb, futhi uyakushaya idwala kuphuma amanzi kulo abantu baphuze. Wenze njalo uMose emihleni amalunga akwa-Israyeli.
Now, if I should call this a little Sunday school text,
manje uma ngingabizile ndikibe ncane kasete sikole, ngingathanda kuthatha lokhu njengendaba okwelethi isifundo sasekuseni. Amanzi ahlale khona njalo avele edwaleni.
We know that Israel has always been a historical example.
Siyazi ukuthi u-Israyeli ubelokho isibonelo somlando webandla. Sizathi u-Israyeli wayengabantu bakaNkulunkulu kwaze kwaba baphuma eGibhithe, bese kuthi-ke babe yibandla likaNkulunkulu ngoba babehlukanisiwe kulo lonke izwe.
And when we are separated from the rest of the world, then we become the church.
Futhi uma sihlukanisiwe nalo lonke izwe, khona ke siba ibandla. Kodwa inqobo nje uma sisaboshelwe nalo lonke izwe, khona ke asikho ebandleni. Manje ngethemba ukuthi lokho kuhamba kujule ngempela, kubamba indawo yayo.
See, we are not the church until we are separated.
Yebo, asisile ibandla kuze kuba sehlukanisiwe nezwe. Sizahlukanise thina uqobo, siphume phakathi kwabantu abangahlabulukile, singasebenzisani nabo futhi singabi ngabahlanganyeli bezono zabo. Ningaboshele ejokeni nabangakholwayo, kodwa nizahlukanise ezintweni zezwe. Singekathi u-Israyeli eseGibhithe babengabantu bakaNkulunkulu, khona-ke ngenkathi bebizelwa ngaphandle noma baba nophumo bephuma, khona-ke babizwe ngokuthi ibandla, ngoba kwakungaleso sikhathi abazohlukanisa bona uqobo nalo lonke izwe. Futhi lona kanye igama elithi ibandla lisho kubizelwa ngaphandle. Exodus, siphuma ngamunye wethu njengamaKristu uke waba nophuma empilweni yethu.
We had a time where we were called out from amongst our associates.
Sibizwe lapho sabizwa khona, saphuma phakathi kwabahlobo bethu, sabizwa saphuma phakathi kwabantu sake sahlanganyela nabo, futhi sabanga abantu abahlukile, ukuhamba nabantu abahlukile, benza ngendlela ehlukile futhi abakhuluma ngendlela ehlukile. Kwakuwuphuma empilweni yethu. Sibonelesihle kakhulu u-Israyeli esinika sona, salapho uNkulunkulu ababiza khona ngaphandle, baba nophumo futhi baphuma phakathi kwabantu bezwe, futhi baba yisizwe esihlukanisiwe kuNkulunkulu, abantu abayinqaba. Bahamba ngaphansi kwamathunzi esihlalo somusa, baphila futhi bahamba ngensika yomlilo enkulu, futhi uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe ezweni ayelethembisile.
And in this Exodus, they were given a spiritual leader. A leader which was Moses.
Futhi kuleluphumo banikezwa umholi wangokomoya, umholi kwakunguMose, umprofethi omkhulu ocetshiweyo, wayeyindoda enkulu. Wayeyindoda emesabayo uNkulunkulu, wazalwa indoda emesabayo uNkulunkulu.
God called him from his mother.
Kulukulu wambiza kunina, ngisho nangaphambi kwaleso sikhathi. Kulukulu wamisela ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba abe ngumholi kuleso sizukulwane, kuletha lolu phumo kubantu. Lapho esikhathini esithile sedlule, ngakhuluma kubantwana abancane lapho ethabenekele, futhi ngaba nentshumela encane yabo, futhi ngasho noma ngibanika ukufanekisa okuncane kokuthi kanjani uJokebedi wakhuleka kanjani yena no-Amramu, ubaba kaMose, ngokwenza okuthile ngokukhulula abantu. Futhi Amramu wabona umbono kaNkulunkulu emini noma engelosi ikhomba ngasenyakatho, futhi yamtshela ukuthi ngokuzokwenzekani ukuthi uMose omncane wazalwa abe yesabanga imiyalo yenkosi noma izinzongo. Babazi ukuthi uNkulunkulu wayenesandla sakhe kuMose, futhi lokho kwakuxazulule kunjalo, kungakhathaleki ukuthi inkosi yathini, ukuthi izwe lezombusazi lathini, ukuthi noma yini engiyathini. Babazi ukuthi uNkulunkulu wayenesandla sakhe kuMose. ngakho babengesabi kumtetela khona ngo phakathi kwezingwenye yangenkathi zonke zazikhulumaniswe ngabantwana abancane bamheperu lapho babondle khona phandle lapho izingwenya futhi nakho Mose wafaka ngqo emkhunjini omncane futhi wathunyela ngqo phakathi kwezingwenye phandle ngqo phakathi kwazo ngoba babengesabi lutho babazi ukuthi uNkulunkulu wayenesandla sakhe kuMose.
Well, now, if we can just know that same thing,
Moses wabanelela ukuthi wayefanele athathe uIsrayeli bese ilandelake yanqamule ngqo ulwandle lobomvu khona ngqo anqamule uJordani angene ngqo ezweni lesithembiso aphumele ngqo adabule ihlane kwakungesi yena uMose waphuma imqeni kwakungesi yena uNkulunkulu engaphandle komuqa kwakungabantu bengaphandle komuqa okwabangela enkathazo ngakho ake sicabange ngalezi zinto manje uxolo.
Moses is anointed leader.
Mose njengomholi ocetshiweyo ekugcineni lapho ebonisa kubantu ngezibonakaliso nezimangaliso ukuthi uNkulunkulu yedwa ongakwenza. Wenza lezi zibonakaliso nezimangaliso phambi kwamalunga akwa-Israyeli naphambi kuka-Israyeli baze baneliseke ukuthi lo Mose waye ngocetshiweyo wayezobakhipha kulelizwe baye kulelozwe elihle ababelithengisile.
Then when they seen these great things that Moses did in the name
Kodake lapho bebone khona lezi zinto zikulu Mose azenze egameni likaNkulunkulu babezimisela kumlandela wabakhipha futhi wabahola badlula landlela bomvu bawela babesemhlabathini omileyo futhi bangena ohambweni lwesihlanu obushiye isikhathi sokuhlolwa. Uma uve mbukela uKristu njengomsindisi wakhe konke kusesiqongweni sendlu kodwa ngaphambi kokuba lo muntu akwazi ukungena empaphathizweni kamoya ngcwele lo muntu ufanele ukuqale abe nendlela eqhubekayo yokungcweliswa umelwe ukuba nesikhathi sokuhlola empilweni yakhe nonke naba naso. Waba nalezi zikhathi zokuhlola yonke indodana yenze kuNkulunkulu iqale ishaywe iyale jeziswe futhi uma singeke simele sijeziswe khona-ke kubonisa ukuthi asisibo abantwana bakaNkulunkulu singabavezandlebe futhi hhayi abantwana bakaNkulunkulu ibhayibheli lazo. Kodwa uma singakwazi ukumele isijeziswe sazi ukuthi konke kusebenzelane kube ngokuhle kwabathanda uNkulunkulu khona-ke singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu khona-ke usibeke uphawu ngomoya ongcwele kuze kube usuku lokuhlanga kwethu. Yabo leso isijeziswe ubunzima yinto esidlule kuyo futhi u-Israyeli njengesifanekiso somlando wadingeka athathe lesi sijeziswe. Manje ngenkathi babesezansi eGibhithe futhi uNkulunkulu wathumela uMose futhi welulela induku futhi amazeze lezintwala zifika emhlabathini welulela ngasilangeni futhi lashona wayilula phezu kwamanzi futhi aphenduka igazi ngani uIsrayeli wayengaphesheya kweli laseKhanani ngaphesheya eGosheni elesikhathi esilikakhulu nje ilanga alizange lishone izinhlupho zizange zibashaye ngani babelesikhathi esihle kakhulu nje njengoba nje wenza lapho uqala kusindiswa. Bonke izinyoni zacula ngokuhlukile futhi wonke umuntu wayenomoya omuhle futhi oh hey kanjani konke kwakukuhle kakhulu lapho uqala ukusindiswa. Bese ke kufika isikhathi sokuvivinywa kujeziswa isikhathi sokungcweliswa ukuzingcwelisa ezintweni zezwe ulahle okukusindayo ukuthandela kalulu. Wena indoda wadingeka uyeke ukubhema kwakho uyeke ukuphuza kwakho uyeke ukuya kwakho endaweni yokubhejela amaphathi akho amakhadi obusuku bonke zonke lezo zinto wena wadingeka uzingcwelise kuzo ngokukholwa egazini likaJesu Kristu uzingcwelisa wena uqobo. Unabesifazane ngadingeka niyekele izindwele zenu zikhulu nilule amalokho enu futhi nenze njengokuhlukile kunalokho enaniyikho isikhathi sokungceliswa izikhathi eziningi bayohlubuka futhi babuyele muva awu lowo akasuye umntwana kankulunkulu yabo umntwana kankulunkulu ubheka ngqo eCalvary futhi uyazi ukuthi kungokokusiza yena
That process of time, there's where the great falling
of the
Israelites
come. Ngakho-ke lengibekayo yesikhathi lapho kuwo kukhulu kuza khona kwaIsrayeli lapho lesi sikhathi sikhulu sokubinyana bengena khona-ke bantu baqale kuwo kusukela kolunye uhlangothi kuye kolunye Kodake kuxoxisaneli wabo awu sifisa sengathi sasisebuke sasekibhithi imiphefumulo yethu yanekwe lesi zinkwa esilula ngamanye amazwi uma ngingakuthatha ngobomlando manje lokho abukushoyo manje usubililo manje bekungaba ho njalo kulesithatha ebusuku umhlangano omkhuleko njalo ngesele kuseli buyele esethweni yini esiyizwayo na into efanayo umshumayeli uyama beza shumayela amaculo aqhubeka emuva yabo khona-ke uyahamba nje njengomuqa womsebenzi enzi awusiyo mkhonzi mkhonzi uyalapho ukuba khonze ukuba azizwakalise phambi kukankulunkulu wakhe ukudumisa unkulunkulu ngokulunga kwakhe kulo lonke izwi ixhomeke kulo njengokuthandana uma wawuhamba nentombazane ngoba wawazi ukuthi kwakuwumsebenzi noma uhamba nomfana lapho usesemncane umama ufuna ngihambe nalowo mfo kodwa angikwazi ukubelana naye nje awutholi lutho lwakhe eza ezokubona noma uma kuyindlela efanayo ngentombazane kumfana noma umfana entombazaneni uhamba nayo iyakudina umama ufuna wena uhambe nayo ngoba uhlobo lentombazane lo mama lukhonzile yabo iyakudina kukho kuthandana kodwa awunendaba ufuni ukuhlanza awufuni ukuya koyibona futhi kuyingani kuyinto esabekayo futhi lapho yeza ukuzokubona he ufisa sengathi bephuthuma aye ekhaya leyo ndlela efanayo lapho wena kungani eshumayele isikhathi eside kangaka na kuthiwani ngazo zonke lezi zinto nakho konke na uyabo awukho othandweni kodwa uma ubambelela ngempela kuwo wonke amazwi njengoba umoya uninikeze isixwayiso kulukukusa niyabo nibambelele kuwo wonke amazwi lokho kungahle kube yilokho akade ekhuluma ngakho kubambelela ngokuphila kuphakade wonke amazwi kankulunkulu kuyinjabulo kuya ebandleni ngaphansi kwanoma yisimbi simbo noma ngabe kuyashisa kuya ebandla kule ndaba noma ngabe abantu bayaqophisana bayahonga noma ngabe benza yini kuseyinjabulo kuze izwi lenkosi kona-ke uzothandweni-ke nokristu yabo wena uyathanda kuya ebandleni awu sithandwa nanti usele kuseni futhi ngicabanga ukuthi sivalele sigeza abancane bese sihlala lapho e kuyisithina uyabo awukho othandweni kodwa uma usathandweni ngempela ukwazi nje ukulinda kuze kufike isebenzeni uzofanele wehlele lapho kanye nabo futhi sithola futhi ukuhamba abantu bakankulunkulu bakudini akani bangabafowethu nedadewethu njengoba ngangivame ukusho ukuthi ubamkhulu njengotiliki wamabele ekuseni okubandayo awugijimi uhlala nje ndawonye uyazi uhlanganisa uthule uthi du manje lokho kungukuzwakaliso kungubuhlaza kodwa kungukuzama kukutshela lokho engikuqondile yabo niyonamathelana futhi uma kubanda kakhudlwana banamathelana kakhudlwana futhi yileyo ndlela obekufanele kube yiyo ngathi uma kubanda kakhudlwana lapho abangane basemhlabeni bekushiya yiba ulokhu usondela kakhulu kuyo inamathela futhi lokho esikuthandayo omunye nomunye akusingoba ukuthi singumuntu othile kodwa ngukristu komunye nomunye sithandayo yabo ngunkulunkulu kithile simthandayo manje sithanda ukuhlangana ndawonye sasivamise ukuculeka ube lidala libusisiwe ikode elibophayo izinhliziyo zethu ethandeni lobukristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo injengalokho ngaphezulu yabo inhlanganyelo yomqondo ofanayo injengeyalokho ngaphezulu ngaphambi kwesihlalo sobukhosi sikababa wethu sithulele imikhuleko yethu eshisekelayo ngesaba kwethu amathemba ethu izinhloso zethu kunye izinduduzo zethu neminako yethu yabo yabo mnumzane umoya yethu elesibusiso sonke sijabule ngazo umoya yethu lebukile sidabukile kanye naye thina sifuna sonke sibe ndawonye manje yileyo ndlela esifanele sibe ngayo futhi yileyo ndlela izela ifanele be ngayo kodwa kuba umthwalo lesi sifo esidala esilula isinkwa sesingelozi awu sikhathalela iningi lesi sifo esidala esilula na imiphefumulo yethu yanengwe lento futhi konke kulungile futhi le mane ndala yabo njalo busuku kani singamane sibe nogaliki othile futhi siphume ekipita yabo izinhliziyo zabo zazingalulungele uhambo
and when a man or a woman begins to complain about going to church
futhi lapha indoda nabesifazane kuqala ukukhala zangokuya esontweni bakhathele kakhulu kuya esontweni abalulungele uhambo kunjalo kukhona kungalungile ndawondawo wo uma uthanda uNkulunkulu futhi ucabanga ukuthi uYesu lwini futhi nonke nihamba ndawonye nihlanganyele njepho injabulo yobuNkulunkulu njepho ngenyike engalweni yangunaphakade o yeka kuthula ukubusisiwe inkosi yami kuseduze kangaka ngencike engalweni yakhe yangunaphakade yeka yiyo sihlabelela lawo mahumo sihlabelela ngosizi lwethu kukulingana imithwalo yethu elinganayo siyayithwala futhi kaninginingi komunye nomunye eziyageleza nyembezi lokuzwelana uma sihlukane ngxenye kusinikeza ubuhlungu obukaphakathi kodwa sisayo lokhu sihlangene enhliziyweni futhi sethemba kuhlangana futhi sikathini somhlangano omkhuleko olandelayo ebonimzane sisahlangene enhliziyweni manje silungele uhambo yabo ulungele ukungena ezweni lesithembiso izikhathi zokuhlola kwindawo eyingozi ihlane izikhathi zokuhlola uIsrayeli ngesikhathi sakhe sokuhlola waqala ukuxabana nokuqophisana omunye nomunye nokunengwa yisinkwa futhi babefuna ukubuyela eGibhithe base beqala ukukhalaza kubona wabo bona wayesaba ukuthi wayezobahola abadukise emva kokuba ezibonakalise ukuba abe ngumholi futhi uNkulunkulu wayefakazisile ukuthi wayengumholi Hawu mhlawumbe siziphathiseke ngokuhlanya kancanyanyana futhi mhlawumbe sisuke konke ngonyawo olukufanele noma into ethile efana naleyo yabo babexoxisana ngokumelene noNkulunkulu noMose uNkulunkulu nomholi wakhe manje uma sifika endaweni sithi angazi noma izinto iqonde lokho noma qhabo futhi angazi ngomoya ongcwele ngibanqikanqika kancanyana ngalokho angazi abanye abangenjalo awuqhubekela eGibhithe yabo kodwa uma uzimisele ngempela ukuhlala emgoqeni hlala ngcono nomholi umoya ongcwele hlala ngcono ezwi futhi uma uhlala nomoya uzokugcina usezwini njalo uzokwehlisela ngqonga semqeni indlela yezwi futhi ungawesabi ngeke ulimaze lutho uzoku Siza nje uma usebuhlungwini uzophulukisa bonke ubuhlungu umoya ongcwele uzokwenza
Now we find out that along this road after they got like this they come to a
Manje sithela ukuthi ngakulomgwaqo emva sebeka nje bafika endaweni yaseHorebe futhi iHorebe iHorebe khona ke siyathola lesihlakaze lelo gama yilapho igama Horebe lisho indawo yomile noma ugwadule
And when we get out of fellowship with one
Futhi uma siphuma enhlanganyelweni umunye nomunye badlene futhi siphuma enhlanganyelweni nomoya ongcwele kusilethe endaweni yomile ugwadule akukho lothi liphilayo konke kunonamathela kukho niyabo ugwadule ucheza lincane umntofiya nalo namathela kuwo nazi ukuthi lokho kuyini na lelo iqabunga lincane ligugu elithambile elingabanga namanzi lizilimazile njengokuqine kakhulu lize libe unamathela Uma ubona thile njengalokho mhlawumbe ngumphefumulo yikuko ongabe uniselwe kahle obungabe uyiqabunga elincane lithabile noma into thile kodwa esikhundleni salokho lizilimazile lona laze laba unamathela lishaya ngesiphakela yonke into niyazi ukuthola iphutha kuphela lidingayo mazi nje yilokho kuphela kungukuthi nje lidinga nje imvuselelo noma ukwephulwa ukuhlumeleliswa kuvele enkosini lizokwembula ubulolo obuncane uma uzolibeka nje emanzini Kodwa ilabo labo abahlala kuleyo ndawo bafanele bahlupheke ngezimo za leyo ndawo futhi labo abafisa kuphila kulolu hlobo lesimo sendawo efanele salapho konke kungukungimuza nje nokuqophisana nokuxabana nokushayela kanjalo awu uzophila nje ngaphansi kwalesi simo sendawo efanele yilokho kuphela kodwa azidingeki ziphile lapho akudingekile kithi ukuba sihlale lapho manje leli Horebe leli ndawo lapho uNkulunkulu athi kebaliswa khona ngabantu ngoba babezulazula kule yawo futhi babengene kulesi simo futhi wababuyisela ngakuyo ngqo ngenxa yokuthi babengayikuhamba endleleni baphuma emboqeni omkhulu baphuma bawelela ngakulolo lunye hlangothi futhi kwabangela uNkulunkulu ukuba yenze ukuthile okwakwesabeka kakhulu yena wabangela uNkulunkulu ukuba yenze uMose athathe induku yokwahlulelwa ayehlulele isizwe ngayo futhi washaya edwala ukuveza amanzi
Now there's a beautiful lesson here if we could just get it.
manje kukhona isifundo sihle lapha uma singasithola nje yabo futhi ngoba siphuma kakhulu kunakekeleni futhi ukuboshwa yizwe nezinto kwabangela uNkulunkulu athathe ngehlulelo zezwe futhi ashaye indoda yakhe uqobo ngazo eCalvary ukuze sikhululeke ngiyakubona ngiyuqondile na.
Now, in order to get these people to some water, as they got over there, this
manje ubuze uyise lababantu emanzini othile yemva kokuba sebewelele lapho le ndawo yomile yenziwa iCalvary uthi lapho uNkulunkulu watshela uMose wathi thatha induku namalunga uphume mina ngizokuma etweleni phambi kwakho futhi leli twala lalinguKristu.
And Moses with the rod that he had brought judgment.
Moses elindugu ayelethe sahlulele sizweni sako Israel wathi elindugu efanayo wathi shaye sahlulele zikaNkulunkulu phezu kwetwala.
See, he took the sins of the people onto this rod, which he should have smote the people instead of smiting the people.
Yebo, wathi izono zabantu phezu kwalindugu ukuthi wayefanele ngabe washaya abantu sikulindele sokushaya abantu washaya itwala futhi itwala ngomsebenzi kaNkulunkulu laletha insindiso laletha amanzi kubantu ababubayo laletha ukuphila kubantu abafayo. Uthi lokhu uNkulunkulu akwenzayo ngokuthatha indukwana yakhe yakhe yenduku yokuhlulela futhi wazungelezisa izono zami nezono zakho ngakulo le nduku lapho kwakufanele ngabe isishayile kodwa yashaya uKristu.
That from him come forth waters, which means spirit. The Holy Spirit came forth from him to give us.
Uthi kuye kuphuma amanzi ukusho umoya ongcwele waphuma kuye kusinika ukuphila manje sinokuphila phakade manje lelo twala lalinguKristu.
Now we want to know.
Manje sifuna ukuqaphela ngibona imidwebo eminingi yezinjulo lomqondo yaleli twala ngibone wodwa ogxekayo kakhulu kungekudala. Uza kube lapho kwakukhona idwala elincane lilele phezulu esiqongweni seguma futhi Mose wayefanele ngabe washayela lidwala futhi u-Israyeli wayesezansi phakathi lapho enenkomishi yetiye ebaphuzisa ngokufafaza kuncane okwaphuma kuleli dwala manje lowo ngumqondo womunye umuntu nje. Kodwa lapho leli twala liveza amanzi yalo kwakunabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili ngaphandle kwezinkabi amakamela nakho konke okunye kwaphuza emiphongolweni yamanzi avela kulo kwakuwumfudlane ophophozayo waphuma lapho. Ilo ndlela abazama ngayo ukwenza uKristu umoya ongcwele namhlanje kungukufafaza kuncane nje yabo ngokwanele nje ukukwenza wena ukholwe ukuthi kukhona uNkulunkulu qhabo kuyinale amanzi. UDavid wathi indebe yami yachichima kungukuphophoza kukamoya ongcwele. Abantu bayelisaba abanye bantu bathi awu ngiyesaba nje kancane ngizokwenza lokhu noma lokho noma uma kwenzeka ngihamba ngijule kakhudlwana ngingakubonisa othile ohamba kade kakhudlwana kodwa ulokothi ukhombe lowo ongahambanga kude ngokwanele niyabo. Yebo, kuthiwani kalabo abangazange bahambe kude ngokwanele na manje siyesaba nabantu bathile abangena enyameni bahamba ngonyawo olungalungile futhi hayi kuNkulunkulu kodwa abantu bathola ngenxa yobuholi obungalungile nokunyelo kunye kwabadede era bahamba ngonyawo olungalungile futhi bangena ebuhlanyeni futhi ke yizwe lokho kebeli yabakhomba. Niyakubona lokho, niyakubona lokho. Awu ake ngimi kulikhumbuza futhi ngikhombe muva kulezi zikhali eziyizigidi ezingamashumi ngaphezu kwezi ngakaze ngisho zikale kuthiwani kazana yabo bukani isimo sakho. Beka umba fanele uAgman namhlanje ephakeme kunakho konke. Bathi amaPentecoste awanantela efanelekile yokuziphatha futhi anobubhimbi futhi awafundile nokunye nokunye kunjengalokho. Bukani uAgman omunye wamadoda afunde kunawo wonke emhlabeni futhi wabulala abantwana abayizigidi eziyisithupha labesifazane namadoda. Imiphefumulo eyizigidi eziyisithupha. Awufuni ukukhomba kumuntu onjalo? Kodwa umunye omncane owayengakwazi ukufunda neze wabiza mhlawumbe igama elithile lebhayibheli ngokungeyikho futhi noma mhlawumbe washo kuthile noma wenze kuthile kungalungile noma wenze iphutha amaphephandaba afune ukubhala kuyo yonke indawo futhi uthi awafanele yathenjwe. Khona-ke uma lokho kungenakuthenjwa kungani kungabi imfundo izinto kanye nabanobuhlakani abanabo namhlanje na bukani u-Adolf Hitler bukani ubuchopho bezo namhlanje babukeni isisho sidala isosole ukukazi lehansi isosa lekhudi lehansi into efanele uyenze nje ngokwazi ngomoya ongcwele ukuhlukanisa okulungile nokungalungile futhi uthathe okulungile nokungalungile.
Now we find out
manje sicela ukuthi leli Calvary babenalo namanje ukuphila aphophozele kubantu manje abanye abantu banakho phezu kwezinhliziyo zabo nengqondo lokho konke izeli akuphuza futhi-ke bapakisha amakamela base bebophela izihintsho zabo emahashini abo nokunye nokunye futhi bathatha abantwanyana babo futhi bahamba bangena kwenye indawo ethile futhi bashiya itwala lapho ukufafaza lokho kulungile kodwa labalandela nalawo manzi abalandela manje ngoba sekorinto bokuqala isahluko seshumi ngiyakholwa nevesi leshumi nanye ungakuthola ukuthi lelo dwala lalandela uisrayeli nomaphi lapho baya khona kusukela kulelo suku kuqhubeke idwala lahamba kanye nabo futhi amanzi abalandela.
What a beautiful type and a
izifanekiso esithe kanje pho futhi isibambo esihle nehange lenkolo namhlanje elaziyo ukuthi lelo dwala elake lashaywa ukuthi amanzi ake athululwe eCalvary ahamba nathi nomaphi lapho sikhona. Oh hey, akusikho kubuyela endaweni ethile bese uthi awu sibe nawo amanzi kuthangi laphaya sinamanzi namhlanje khona lapha ngoba lelo dwala lelikuKristu futhi uKristu nguye ezolo namuhla laphakathi.
That rock followed Israel.
Amen. Israel. Itwala kodwa itwala labalandela. Amen. Israel waqhubeka uhambweni labo. Babe nento yodwa kuba bayenze. Lokho ngikuthi gcina indlela eqondile, uqhubeke ngokungena ezweni lesithembiso. Futhi itwala namanzi kwabalandela. Itwala libalandela. Basukela into bokuqala bakutshela kanjalo isahluko seshumi kulungile. Lelo twala lalinguKristu. Ngulukulu wathatha izahlulelo zabantu wase ezibeka phezu kukaKristu futhi wamshaya nikela qaphela wakunomfati edweleni kusukela kwaleso sikhathi kuqhubeka na itwala lalinomfati kulo lapho Mose ashaya khona futhi uKristu wayenomfati ngenkathi ishaywa lalinyazo ngenxezi phambeko zethu ngemivimbo yayo siphiliziwe kulokho kuphila kuvela manzi kuphile siwajabulela kakhulu namhlanje.
In order to obtain this life, remember, the life of Christ stays with the church.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, if we can.
Manje kuzothola lokhu kuphila, kumbula ukuphila kukaKristu kuhlala lebandla. Hallelujah. Oh, uma besingayibambelelisa kwehange imicabango yethu lapho kwemizuzu eyishumelandelayo, uKristu akalishiyi ibandla. Iyoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe.
It's the people that leaves Christ.
Abantu bashiya uKristu, hayi uKristu ashiya abantu. Abantu balishiya ngokungakholwa kwabo. Bashiya uKristu, hayi uKristu ashiya abantu. U-Israyeli washiya umfudlana, hayi umfudlana ushiya u-Israyeli. Niyabonga ukuba iphephela lisho ngokucacile ukuthi itwala namanzi kwalandela u-Israyeli. Kwabalandela nomaphi lapho baya khona, lahamba nalo.
Oh,
I'd like this morning if we had time. Oh, ngingathanda sokuqala sikaJoshua lapho athi yonke indawo amathe ezinyawo zakho ayakunyathela khona ngikunike lona nomaphi lapho uya khona inkosi uNkulunkulu wakho inawe ungesabi muntu yima isibindi nomaphi nje lapho unyathela khona ngilapho ngo nawe ungena ntaba ukuthi kukuphi uNkulunkulu ehamba noJoshua. Nayo uhamba nebandla lakhe kulokubusa ake siphuze kulo mthombo kaleyo nomaphi lapho onyathela khona kulapho uNkulunkulu azoba nawe ngokhona ukunisela khona nokukupha ukuphila ngizoba nawe njalo kuze kube sekupheleni komnyaka uKristu onguye izolo lomuhla naphakade lithethe kaNkulunkulu. Manje wena uthi khona-ke futhi Branham kungani kungukuthi asizenzi izinto khona-ke sifanele sizenze na kukanjani ukuthi iziphiwo zethu nezinto ebandleni ayiwuvezi umbala wayo lapho okufanele ngabe ikhona na kanjani ukuthi ibandla lethu aliziphakamisele ndawaneni lapho okufanele libe khona na abantu esikhathini sokuvivinya bayayeka njengoba iseyenza bajonga ukuthi uNkulunkulu ubashiyile kodwa khumbule itwala alizange lishiye u-Israyeli u-Israyeli washiya itwala kohla ngedwala likanye nabo ngaso sonke isikhathi lalilapho ngo lahamba ngo kanye nabo kuye kupheleleni komkwako labalandela.
It was not a speaking distance. It wasn't out of hearing distance.
Lalingakalile ebangeni lokukhuluma, lalingakalile ebangeni lokuzwa, noma lalingakalile ebangeni lokubona kanjalo noKristu akakwenzi ngebandla namhlanje akakalile ebangeni lokukhuluma. Bangebele bathubukile futhi benze lokho kungalungile futhi ulahlekelwe yileyo njabulo futhi amanzi akho asomile usese bangeni lakho ukuthi ungakhuluma ulandela wena wazi wonke umnyakazi owenzayo nako konke okwenzayo ulangazelele ukukuzwa umbizele sicawini. Futhi lo mnyakazi wephentekoste omkhulu namhlanje uNkulunkulu ukulindele kubo mbizele esigcawini ukho ngaphandle bangene khuluma naye nakuba senze kungalungile futhi sona futhi samfulathela futhi senze izinto ebesingafanele sizenze kodwa nokho unathi uKristu wathi uyoba nathi. Ibhayibheli lathi amanzi alandela abantwana bakwa-Israyeli lapho sebemile bazi ukuthi amanzi ayeseduze. Manje lezi zinto zilawule imithetho zonke izinqubo zikaNkulunkulu zihlelwa ngemithetho. Manje sizothatha masimo kumzuzu ake sithathe umhlaba uyajika njalo amahora angamashumi amabili nani wenze kuphenduka kuphelele kuphelele kakhulu ukuthi asigaze sikwazi ngayo yonke isenzo yethu kwenze iwashi ligcine sikhale siphelele njalo kanye sikashaneni amawashi adlula onke abake bawenza ekuhambeni konyaka ayozuza noma lahlekelwe imizuzu eminingi. Kodwa umhlaba wedluleki kepha ukuthi lapho ngqo emzuzwaneni kuphelele kakhulu kangangokuba ososayensi namhlanje izazi zezinkanyezi zingakutshela iminyakele ngamashumi amabili kusukela manje noma iminyakele ngamashumi amahlanu kusukela manje ngamashinje ilanga nenyanga kuzodlulana. Lapho phenduka mzungelezo wamahora ngamashumi amabili nane futhi ukuqwe isikhathi sawo ngasemkhondweni wokuhamba kwawo okuvamile okwenkathi yenyaka awukugeji kushaya kokuhamba komzuzwana. Haleluya! Kungokuphelele ngoba uhamba ngokomthetho kaNkulunkulu. Bazi kathathe ukuthi lokho kuhlehla nokubuya kolwandle kuzophuma nini ngomzuzu nje ngoba bayazi ukuthi inyanga izokwehla nini uthi uNkulunkulu unekho konke kuhleleke ngokomthetho futhi lapho leyo nyanga yehla ukuhlehla nokubuya kolwandle kuhambisana nayo uma leyo nyanga ikubuka nakho kubuze igagasi nayo. Futhi bazikathihle ngokukala isikhathi lapho leyo nyanga izokwehla khona bangakubeka ekhalendeni le-almanaki iminyaka ngaphambili futhi bakutshele kumzuzu lapho lelo gagasi lizoqala ukwehla impela ngoba yileyo ndlela inyanga ephuma ngayo ngoba imiswe ngokomthetho kaNkulunkulu. Ngangibile ngelinye ilanga ngakwiLake Michigan futhi ngawolela kwiLake Superior endleleni yami eCanada lawo manzi amakhulu futhi ngama lapho ngase ngicabanga kungama mayela mangaki kunqamulela amanzi amakhulu aqondile lapha. Kona-ke emva kokuba sengiwele noma iLake Superior bengingangena eMichigan cishe ubukhulu obulinganayo bamanzi futhi ukuya lapho kusukela kwiLake Superior uya kwiLake Michigan ukusuka kwiLake Michigan uya kwiLake Ontario futhi nje neHuron nawo wonke amachibi ndawonye zingaki izigidigidikazi ziphindaphindwe kazigidigidikazi ziphindaphindwe kazigidigidikazi futhi imiphongolo engena kubalwa amanzi ahlanzekile alele phakathi kwalelo chibi.
And yonder in Nevada and in Arizona, New Mexico.
Futhi kaphesheli Nevada naphakathi Arizona, New Mexico, Eastern California, kulele izigidi zama-echo omenkwe umhlabathi ovuthayo ovundile ngangokuthi uma lawo manzi abengake afike kulowo mhlabathi lesi sizwe sesingondla mhlaba singenabo abantu abalambile futhi sibe nenala ukuyiphonsa lwandle kunjalo. Izigidi zama-eke beziyomile amathana aphindaphindwe ngamathana ezigidi amazambane neklabishi nobhontshisi nonolethisi neletishi isilimo sifana nobitruti nesilimo ezidliwayo esinamakatsha namanzi namakhukhamba nokunye nokunye umhlabathi obuyo kukhulisa kulangazelela nje amanzi.
And here's the water up here and here is the ground down here. Now we can see it.
Futhi nanga amanzi phezulu lapha futhi nanga umhlabathi phansi lapha manje singakubona futhi siyazi ukuthi kuyokwenza ngoba singahlola amanzi futhi sibone ukuhlanzeka kwawo futhi sihlole inhlabathi futhi sibone ukuvunda kwayo. Manje koko kufisa isikagweza kusawze kukuhlanganisa ndawonye kodwa kukhona umthetho ukuthi lo mthetho ungamandla edetsela phansi manje uma besiyosebenza ngokwamandla edetsela phansi besinganisela konke kunciko lelozwe sithatha amanzi emachibini futhi silinisela kodwa sizodingeka sisebenze ngokomthetho wamandla edetsela phansi Asikwazi ukufisa kuphume lapho asikwazi ukumemeza kuphume lapho asikwazi ukumpongolezela kuphume lapho sizofanele sisebenze ngokomithetho yamandla edonsela phansi ukuze sikutshole lapho uNkulunkulu ubeka yonke into emthethweni lapha bengicabanga ngazi noma ngake nganitshele yini lokhu noma khabo ngangisezantsi eKentucky ngizingela izingotshetshele mfuthi wodi cishe sekudlule unyaka futhi thina izingotshetshe yayithi ukuswelakala futhi ngakho-ke sawelele endlini yomfo ukuze sithole ngokuzingela indoda yayinama eka amaningana emhlabathi futhi kulo mhlabathi kwakunamahlathi amaningi kodwa umfoti wuthi wakitshela ukuthi indoda ngumphiki inkolo ingonga kholwayo ngakho wathi wayeyazi ngakho yena noma ubaba wakhe wayeyazi wayewela futhi yacele umazi ngaba nemvume ukuba sihambe siyozingela Sashayela sengiyukela endaweni yendoda ehlempekile futhi yona nenye indoda bobabili base besemashumini abo ayizikhombisa babehlezi ngaphansi kwesihlahla sama-aphula futhi umnumzane Wood waya kule ndoda futhi wathi kuyo ngingazingele yini kancanyana endaweni yakho na futhi yathi awu yathi kulungile yathi ungumuphi Wood na ngabe ngumfana kaJim Wood na wathi nguye yathi awu uJim omdala ethembekile kanjalo njalo yathi ngingazingele nomaphi ofuna zingela khona endaweni yami nginamakhulu amaningi kakhulu amaeka lapha zisize ihlela kulabo bampongolozi nomaphi lapho othanda kuya khona zenzele ubaye sekhaya nje ngahlela emotweni ngoba ngake ngicabanga ukuthi umshumayeli nomphiki inkolo ngeke bahamba kahle ndawonye uma sasizocela umusa womphiki inkolo ngakho-ke emva kwesikhashana futhi ukuthi wathi awu manje ngingaba nomelusi wami kanye nami na ngitakele kuzolunga ukuba yena ayeze nami futhi le ndoda endala yaphenduka endukwini yayo yokudendelezela yeseyithi wuthi qonde kungitshela ukuthi ye wehle phansi kangaka uzodingeke kuba ube nomshumayeli kanye nawe nomaphi lapho uyakhona na futhi ngakho ukuthi ngacabanga emva kwalokho kungcono ngiphume emotweni ngakho ngaphume emotweni ngase ngikhuluma kumnumzana ehlompekile omdala imizuzu embalwa futhi wangazisa ngokusheshe impela ukuthi wayengena msebenzi kakhulu ngabashumayeli ngoba wayecabanga ukuthi babekhuluma ngento abangazi lutho ngayo wathi bavele bakhalisa kwemva entweni abangazi lutho ngayo awu wathi uma umuntu ekhuluma nami ngifuna ukuba azi ukuthi ukhuluma ngani manje lowo ngumqondo omuhle lowo ngumqondo omuhle Wathi manje uma umuntu ekhuluma kimi ngifuna ukukhuluma ngento ethile ngiyokucabangela angazi lutho kakho ngifuna ukukhuluma into aziyo ukuthi ukhuluma ngani awu ngakwazise lokho ngakuhlonipha lokho kwindoda ethembekile endala futhi ngakho kathi awu kusobala yilowo nalowo mfo embonweni wakhe
He said there was one preacher that come here in this country years ago.
Futhi wathi, "Ngokukhulumela yedwa ofika lapha kulelizwe idlule owaye nomhlangano ngale eEcton." Futhi wathi, "Lo mshumayeli ngobunye busuku eyisihamba ezweni wathi enenikazini lalihlezi ezethemelini. Uneduke ephaketheni lakho futhi wena unkosikazi sibanibani?" Futhi unetide wena kulayo ngale qhumeni lapha igama lakhe ngusibanibani uyafa ngomdlavuza esiswini futhi wathi thathe leli duku bese liweka phezu kukadede wenu bese umtshela isho kanje inkosi angazi kufa kodwa uzophila wathi lo nesifazane ofanayo wangumngane wethu futhi wathi sathatha lo wesifazane senyuse leli duku noma le ndoda kumuntu okokuqala wathi lo wesifazane umngami nami sasikade siphezulu lapho ngalokho kuza futhi sasithathe salinda lo wesifazane futhi yayimubi kakhulu odokotela basebemtelile esikhathini eside sedlule wayimubi kakhulu saze sadingeka simambise ngeshidi simphakamise ukuze simbeke epoweni yombhede simbuyise simphendule eshidini wayimubi kakhulu Wathi ngobunye busuku laphaya nakho buza umsindo njengokungathi babenomuntu owayefile lokho kwakungubheni ngapha nalelo duku eliwelisela lapho ngikhona ukuthi kwakunguwe kwakungenjalo bhena kwakungumfoti bhena ngaleya ethola lelo duku ngoba wawelisa usifazane ngaleya futhi wathi ngokusekulandelayo wayedlophaya bamaphula athosiwe futhi wathi angenzi nje kuphela umsebenzi wakhe kepha wenza nomsebenzi kamakhelwane wayesinde kakhulu wathi manje bengihlale ngizibuza uma ngiyoke ngimbone lo mshumeli wayekwazi ekhuluma ngakho wathi ngingathandi ukukhuluma naye Futhi wothi wangibheka futhi ngabheka ngimi lapho ngingcelile futhi ngilomthuluko futhi ngingcolile ngakukade ngikhempe emahlathini negazi lengojeje phezu kwethu futhi ngakho ngathi awu ngathi ngabe uqonde ukuthi ubungakhuluma nalomfo futhi ubeye kutshela ukuthi wakwenza kanjani lokho na ngathi yebo mnumzane yilokho engikushoyo ngathi awu leyo yinto enhle. Ngangidlelike la maphula akhe namayelo jacket yamadadana ayiwadla lapho niyazi ekwindleni yonyaka ngo-August ngakho ngangina leli yaphula elincane futhi ngase ngililumile ngase ngithi lelo yaphula elihle kakhulu ngathi sesibe nesikhathi eside kangakanani leso sihlahla lapho na oh wathi ngatshala leso sihlahla lapho eminyakeni ngamashumi amathathu noma engamashumi amane edlule noma enye into yebo mnumzane. Ngathi ngingathanda nje ukubuza mbuzo ngathi kanjani emhlabeni ngibona lawo maphula aseqathake kuleso sihlahla futhi amaqabunga azo ayawohloka futhi lapha kuphela kuphakathi kuka-August futhi ngathi asizange sibe ngisho nesibikezelo sokuphola asizange sibe ngisho nesithwathwa noma nanoma yini futhi nokho lawo maqabunga aphuma ayawohloka kuleso sihlahla kungani kunjalo na? Wathi amazi sihlahla mbili sehleni oh ngathi aye kuphi na? Wathi phansi zimpandeni ngase ngithi khona ke azohlala isikhathi eside kangakanani lapho na? Wathi kuze kube into yasehlobo futhi ngathi khona ke azobuya anyuke futhi akunyusele amaqabunga amasha omthunzi amaphula amasha ukuba wadle. Wathi kunjalo kunjalo ncamashi ngathi awu ngifuna ukubuza ukuthini mnumzane ukhuluma ngalabo bafo abangazi ukuthi bakhuluma ngani ngathi ungake ngichazele ukuthi buhlakani buni obenza lawo manzi esihlahla ashiyele sesihlahla na uma ehlale lapho bonke ubusika isihlahla besizofa ubuzo sibulala isihlahla imbewane yokuphila ikulawo manzi esihlahla ngakho ngathi abeyo sibulala isihlahla buhlali buni obenza lawo manzi isihlahla aphume kuleso sihlahla ehla nkele izimpandeni futhi ahlale kuze kube isikhathi sesinto sehlobo bese ebuye anyuke futhi alethe amanye amaphula futhi abaningi na ngathi faka amanzi ephaketeni bese ulibeka esigxotsheni futhi ubone umango August azokwehlela phansi esigxotsheni futhi abuyele phezulu ngesikhathi sesinto sehlobo nebo ngathi kunomthetho thile kunomthetho wemvelo obunye ubuhlekane bamisa lo mthetho ngokohlelo kungesikhona lokho kuphela kodwa lobo buhlekane obufanayo bufanele busebenzise lo mthetho obuwa uqhubekisela phansi angena ezimpandeni yesihlahla futhi abuye wathi angingaze ngibe nomcabango ngalokho ngathi ngakwazi yini uma ungake ukwazi ukuthela ubuhlekane obenza lawo manzi esihlahla hambe suka kulawo makatshi esihlahla ehla angene ezimpandeni futhi abuye lobo buhlekane bufanayo abangitshela khona ngapho ngalobo busuku hamba ubeke lelo duku phezu kwesifazane wathi lowo mshumayeli na ngathi yebo mnumzane kunjalo ngiyakudlule ngakikaleya usehambile futhi lapho umfelokazi wakhe wayehlezi ekosini ecwetsa amaphula asuka kuleso sihlahla esifanayo kowethu kuqala babezosixosha babengazi ukuthi sasingobani futhi ngahamba futhi ngamtshela ngakho ukuthi sasinemvume kuye futhi samtshela ngakho wathi wavuma ngokugcwele uKristu ngaphambi kokuba afe.
What does that tree, what intelligence runs that down? It's a law.
Yebo yini yenza lesi sihlahla yibuphi ubuhlakani bokujimisa lokho kwehlana? Umthetho, umthetho uNkulunkulu omisile. Futhi lo mthetho ngumthetho kaNkulunkulu ozonakekela indaba. Amen. Uyaza ngikhathele ukuthi ungamemeza kangakanani futhi uthi manje angeke ke likwenze ilanga angeke lisekhanye kuleli hlobo lizakhanye noma kanjani uzosho kangakanani ukuthi angizukuvumele izikhathi zasebusuku zifike zizafika noma kanjani ngoba le nto ziphila kuyo ebizwa ngomhlaba ilawula ngomthetho kaNkulunkulu. Manje bazalani nodende wethu ngifuna ukunibuza ukuthile kodwa ke uma sizele kabusha ngomoya kaNkulunkulu uNkulunkulu kanazi izingxenye ezincane zibuthakathaka nezingxenye ezinkulu ezinamandla uNkulunkulu ngakho konke. Futhi ubunda kwanele kukaNkulunkulu phakathi kuwe kwaze ngoba isithuzo sencane impela nje lawo manga amandla anele ukwenza umhlaba omusha amandla anele ukwenza inyanga entsha nenqubo entsha nguNkulunkulu futhi kunamandla futhi kala manje lonke ikhona liphakathi lapha linokuphila kuphakathi kukuthi umoya kaNkulunkulu phakathi kuwe amandla anele azovusa abafileyo azophulukisa ogulayo azohlela ukuhamba imikhondo ezimweni.
But it's controlled by law.
Kodwa wena ulawula ngumthetho lowo moya phakathi kuwo ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu lowo moya ofanayo nawo phakathi kuwo uzokuvuza ngosuku lovuko uJesu ngenkathi wayelapha emhlabeni ngenkathi efa umphefumulo wakhe wehlele sokweni futhi washumayela kwimimoya esekuboshweni imiphefumulo esekuboshweni engaphendukanga ekubekezeleleni kwezinsuku zikaNowa.
His body went into the grave.
Umzimba wakhe wangelethileni kodwa ngaphambi kokuba afe wanikela umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu. Umoya wakhe waya kuNkulunkulu, umphefumulo wakhe wayesokweni futhi umzimba wakhe waya ethuneni. Futhi Jesu wayevinjezele ekuvukeni kwaze kwaba umbhalo ongacwaliseka. Wayengena kubuye ngoba wayefanele ahlale ethuneni izinsuku nobusuku buthathu. Kodwa lapho umbhalo wonke ucwanisekile, lo mgoqo wasuswa. Umoya wakhe wahlala emphefumulweni wakhe, umphefumulo wakhe emzimbeni wakhe, futhi wavuka futhi. Futhi lapho sive imphefumulo yethu izoya ngaphansi kuyalithala likaNkulunkulu. Lapho yengidaba nenhlanhla kubona khona kuso kumbalo kwedlula njengoba nazi embodweni lapho iBhayibheli likhuluma khona ngayo. Imimoya yethu izoya kuNkulunkulu owunikezayo futhi imizimba yethu iyakubuyela othulini lomhlaba. Kodwa ngelinye ilanga lapho umbhalo usicwelisekile imimoya yethu iyokhululwa esuka kuNkulunkulu iyocashe umphefumulo nomphefumulo emzimbeni futhi amandla azosivusa angithi ngqo manje. Manje sesisezindaweni zasezulwini, manje sisemandleni ovuko. Uma wawungekho umthetho kuyokho amatetana namatetekazi kaNkulunkulu abeyozidalela yizwe ngaphandle lapha futhi ahambe ayophila impilo yangasese kulo. Unamandla kuwo kukwenza. Uma unethunzi lamandla kaNkulunkulu kuwena, unamandla kukwenza. NkuluNkulunkulu kumnini mandla wonke. Ngiyakubona ngikuqondile la. Manda kuwe azokwenza. Ubungakhuluma yizwe libe khona futhi uhambe uhlale kule. Haleluya! Nakho lapho khona yilowo mandla asebandleni manje kodwa alawula umthetho futhi lowo mthetho awusikho kuqinisa iketshane semiyalo. Ngumthetho ukholwa.
Jesus said all things are
possible. Jesus said zonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo futhi uma ungakukholwa noma yini uNkulunkulu azoholela umphefumulo wakho ukuba ukukhole lokho kungokwakho. Yonke indawo lapho amathe onyawo lwakho anganyathela phezu kwayo ngokukholwa uNkulunkulu kunikeza yona. Amen. Ingeyakho ngumniniyo uma ungatshela izidluthulelo kulo mthetho ukukhola esikuvulelayo. Niyabona ukuthi kodwa kujilina
that power is controlled by if you are a son of God.
Nomandla lawula yi umoya wendlela kaNkulunkulu uyindlekazi kaNkulunkulu lokho akukushintshi neze kunayo ngasosonke isikhathi kodwa ukukhola kwakho kuyasuka kuwo kodwa asekhona. Haleluya.
When you are saved,
umosindithi uNkulunkulu kupha ukukhola kuba uvuke enkucukucwini yezwe. Ukukhola kwakho kunqoba izinto zezwe. Yini ukukhola kwakho na? Ukukhola kwakho kuleso senzo uNkulunkulu esenzile kuwe ukwenza wena ube yindodana kaNkulunkulu. Wena uyeke ukuqamabanga kwakho, uyeke ukweba kwakho, uyeke ukuphuza kwakho ngoba ukukhola kwakho kukhuphuka ngaphezu kwakho. Amen. Uma ungakwenzi awunakho ukukholwa futhi ngokukhola usindisiwe futhi lokho ngomuzi.
As much as your faith will be released.
Ubuningi ngakho ukukhola kwakho okuzokhululwa kungamandla angako ongabalawo ngoba kuwe kuhlala amandla okwenza amazulu nomhlaba. uNkulunkulu uhlala kini futhi ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Amen. Nakho lapho khona. Kodwa ngokukhola kwakho uJesu wathi ngokukhola kwenu makube kini. Uma ungakholwa zonke izinto zingenzeka. Ngiqinisile ngithi kini uma nithi kule ntaba ngqubuleka futhi ungangabazi kepha ukholwa ngokushilo. Kona ngabe sifanele sibe uhlobo lonjani lobantu thina ukuba yilo sinde ukukhola kulo Kristu omkhulu ehlengayo ohlala kithi elidala elishayiweyo lingalokothi lishiye ibandla na nginani njalo ngisho nasekupheleleni kwezwe. Bukhona ubuhlelo bukhona bempophoma enkulu yensindiso namandla thululo evele eCalvary engena ebandleni. Bukhona ubuhlelo bukhona bukaNkulunkulu ophilayo. Kugeleze kukhulu idalwa elishayiweyo lihamba kanye nathi ohambweni lethu. uyisraeli walahlekela ukukhola kwakhe bathetha endleleni baqala ukukhanyukele izimbiza zenyama ukube bebehlalela kukhola futhi bekholwa ukuthi unkulunkulu wayezobayisa ezweni kwakungebene lutho lubovimbayo base bevele bevule izilwandle babeshaye izinhlupho phezu kwezithe zabo babe bethele izithe zabo emva kwabo futhi babehambe bawela bangena ezweni futhi noma kunjalo babanga nokukhola kokuqhubekela esithembisweni uJoshua noKalebi babenda lokho kukholwa bathi singaphezu kokukwazi ukunqoba noma yini eyofika phambi kwethu. Yile nkathazo ngebandla singenqoba zonke izifo sinamandla kithi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu akukho lutho olungema phambi kwethu. Into kuphela ufuna ukuthela umuntu ibumbe ozokukholwa ozokholwa yilokho uNkulunkulu asekwenzele khona kakade. Hhayi umuntu sizoba sinjalo manje futhi bukhona obuhlala buphila bukaboya bunathi amen nakho lapho khona. Ilokho ngikuqondile ngenkathi ngikhuluma ngendaba kulukukuza amanzi ahlale khona njalo avele edoleni amanzi ahlale khona njalo avele edoleni akhona lapha manje lawo manzi ahlale khona avela kulelo dwale elishayiwe eCalvary ngenkathi lowo moya ongcwele waphuma kuye eCalvary lowo wabuyela ebandleni ngosuku lwePentekoste lowo moya ongcwele ofanayo ukhona kulukukuza futhi usinikeze izithembiso. Yilesa sizathi waba phambi kwabantu begulayo ngenkathi engithuma ngeleya ngiyakukholwa uNkulunkulu washo njalo ileyo ndlela emibono eyenzeka ngayo uNkulunkulu wakuthembisa uNkulunkulu akawaqama amanga kukholwe ufanele kukholwe kufanele kube yinto ethize lapho vula lokho kuvimbela umoya vula leyo nto kukungenisa kukho. Kusukuthi ngayelo mhlanje kusikho ukukhulekela amandla amaningi unamandla nelo kwenza umhlaba omusha ukuthi ngayo ukukhole kube usebenzise lawo mandla ukuthi ngayo ukulawula lokho kuphila futhi uphile impilo yokuhlonipha uNkulunkulu ukuthi lapho ucela uNkulunkulu noma yini uyazi. Sinethemba uNkulunkulu ngalokho siyazi uma sigcine imiyalo yakhe akayi kusibambele kuhle uma sihamba naye uNkulunkulu ihamba nathi. Oh hey.
They had the one thing to do.
Lokho ngokuthi ihlala ngqembekeleni unkosi lezulu nalapha futhi uzolazule ngalapho kodwa ihlala embangeleni ubandla linento yedwa kuphela kuba liyenze ukuhlala embangeleni. Babenzika umlilo babenayo kuba bazigcine bese embangeleni ngokulandela leyo nsika yomlilo lokho kwabahola umkomo wabo ababenga ubona kwakuyileyo nsika yomlilo bayibone isebenze ngomose futhi bazi ukuthi wengumholi.
Today we got the word, we follow the word.
Umthandazi sinezi silandela izwi futhi sibona izwi lisebenza kubakholwa futhi siyazi ukuthi kunjalo khona ke uNkulunkulu esebenze ngathi eqinisekise izwi ngezibonakaliso zilandela sihlala nezwi izwi liveze imiphumela. Bahlala noMose ngoba insika yomlilo uMose walandela leyo futhi balandela ngenkathi beqala ukuvukela uMose futhi baqophisana noNkulunkulu nalomose baqala ukuzulazula ohlangothini elilodwana olunye izinkathazo ziyangena impela.
We stay with the word and the word produces signs.
Sihlala lezi futhi izwi liveze izibonakaliso. Jesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwa yizwi. Yebo, sihlala ne, uhlala lezi, izwi liveze izibonakaliso. Kodwa uMose wenzani na? Bazulazula futhi benzani na? Bazulazula baphuma endleleni futhi balahlekelwa ukuhlinzekwa ngamanzi kwabo. Ngicabanga ukuthi lokho kwenziwe yibandla namhlanje ngokuzulazula liphuma endleleni yompalo. Baye baphumela izimfundiseni ze baye baphumela izinto ezincane bangafanele bazenze bazithathele izinto bazithathele izinto ezifana nezivumo kwalo zobapostoli ukutholaphi lokho ebebelini na bazithathele ubukhatheke izima abakufundayo bazithathele amahlelo sikundleni sesehlakala bazithathele ukuxawulana sikundleni sesehlakala sokuzala ngokusha bazithathele ukufafaza sikundleni sobhaphathizo wamanzi bazithathele isimo sibi yise intodana nomoya ongcwele lapho kungekhona njalo ebhayibhelini ibhayibheli lathi egameni likaJesu Kristu. Kunandayada kuphela ukuba uyenze uma ufuna lawo manzi afanayo buyela endleleni futhi buyela muva eyakazake hambe uselapha uthathe izimvumo kholo esikhundleni sikaKristu uyazulazula uphumele kuthi kutheleni Omunye wathi awu ngimethodist omunye wathi ngibaptist lokho kubonisa ukuthi awusiyo umkristu konake singabake kristu singabake wena uthi awu uma nina ibaptist uma lokho kuyiko kuphela yiko konake awusiyo kaKristu uyibaptist wena uthi awu ngiyipentecostal uma uyipentecost njengehlelo lokho kuphela yiko
Kodwa umona sehlakala
sePentecost futhi izwi lePentecost lizoveza isehlakalo sePentecost landela okufanayo labo bafundi abakweza hlala phezulu lapho uzogcwalise ngomoya ongcwele futhi uma kungukuthi uthelayo kuphambana nezwi lowo moya phakathi kuwo phambana naloko izwi likushoyo khona-ke akusiwo umoya ongcwele kudevele lingisa umoya ongcwele uyabona ukuthi siqhubekela kuphi na Abanye bethu bakhuluma ngezilimi sabale kuhayiza lezi ezinjalo futhi senqaba zonke lezi ezinye izinto sivumele konke okwakungekho empalweni ukuba kungene ebandleni sifinyelele kuphi namhlanje na siphindela kolunye kwadulo inhlangano eyomenkwe Sahlela futhi selahlekela ngamanzi ethu yilokho kanye iPentecost elakwenzayo ngenkathi liqale kuhlela laqala ukwephula inhlanganyelo futhi lithi awu manje ngeke sisabambisana uma lo mfo ekholwa yilokho kubeke uhlale naye aze eze ezwini leqiniso ulwazi leqiniso noma ngabe kukuphi kuyeke kuhambe noma kunjalo qhubekani nje yibani nje kabazalwane kodwa wo sadingeka sihlele futhi sithi awu ngoba usiyo kamunye ngoba usiyo kambili noma kamthathu noma kanje ngeke sibene ukuhlanganyela nawe khona ke uma senza lokho sesane na sizibuyisele muva ngokwadule futhi kunjalo kodwa khumbulani ngenkathi u-Israyeli ezulazule esuka endleleni endleleni ebhekezweni lesethembiso itwala lizange libashiye lahlala lapho ngqo kanjalo namanzi kanjalo nomoya ongcwele uhlala lapho ngqo akudingeki ukuba sizulazule sibuyele muva
Here God teaches us a great thing.
Manje lapho uNkulunkulu sifundisa into enkulu. uNkulunkulu sifundisa lapha isifundo. uKristu washaywa kanye esinikeze isehlakalo sePentecost esikhathini sinye kubo bonke. Manje ngenkathi lelo twala lashaywa, alidingekanga kuba lishaywe futhi. Lashaywa kanye kuphela. Mose wenza iphutha ngokulishaya okwesibili ebonisa ubuthakathaka bokukholwa kwakhe ekubuyisaneni kodwa ngenkathi uKristu eshaywa kanye siyazi ukuthi ngeke adingeke ukuba aphinde ashaywe awu wenzani umose na umose wayemisa into entsha ezama ukwenza into entsha futhi yilandlela abefundisi bethu basesontweni abenze ngayo namhlanje bazame ukwenza ukuthi yini okusha sizozenza i-Assemblies of God sizozenza i-Pentecostal Church of God sizozenza umkhandlu kazwelonke sizozenza lokhu lokho noma okunye akusikho lokho uNkulunkulu akwenza lokho kwakungesiyombono wakhe uKristu washaywa kanye lokho yisehlakalo sasekuqaleni leyo yindlela esekuqaleni ngosuku lwePentecost uPetru wathi phendukani lo nalowo futhi libhaphathize egameni likaJesu Kristu Sile sifafaze kameli likayize ntetha nomoya ongcwele sinikeze zonke izinhlobo zezivumo khona nakho konke kunywe ngalo uma siphuma ezwini akuma ngazi ukuthi asifinyeleli ndawo yebo uNkulunkulu sifundisa isifundo uMose wayengafanele athi manje sizoqala ukuthile kusha lapha manje futhi sizohlela futhi sizokwenza ibandla lekatolika leyo nto yokuqala abayenzile qhabo khona-ke emva kwesikhashana awu sizoqala ukuthile kusha kulokho sizokwenza iluthela khona-ke kufika ishetshi khona-ke ibaptisti nokunye futhi nabakakhampeli ne-church of christ nomphiki kristu lezo zonke ezinye izinto yabo bonke baqala ukuhamba umunye emva komunye umunye emva komunye bakha amahlelo nezinhlangano lokho kwakungesiko ngiyambona lapho abekhona la bashaya idwala futhi ukuqala ukuthila kusha asidingi imfundiso entsha wakubuda ephembelini wababhathiza egameni likajesu kristu wakubuda ephembelini owathela uba ongcwele uza ngendlela kankulunkulu ngayo kanye indlela unkulunkulu akwenza kube yikho benze kufanayo babe nesehlakalo zifanayo zibonekelise zifanayo zabalandela imisebenzi efanayo yabalandela ngani na bahlala ngasetoleni bathola amanzi afanayo futhi namhlanje isizathu sokuthi sinezivumo khona eziningi kangake lamahlelo kungenxa yokuthi siqala ukuthile kusha asidingi lutho kusha ngelani muva umose wayengafanele aphinde shaya itwala aqale ukuthile kusha wayefanele akhulume kubo ngedala lasekuqaleni Oh mina ngithemba ukuthi ngikuthala lokho uMose efanele akhulume ngelase kuqaleni itwala elishayiwe akazange ukulishaya futhi akazange ukuqala into enje kodwa ukhuluma intwala endala
God help me if I die of poverty
Kungukusiza uma ngifa ngikumfakazela ibutiti ngizokhuluma ngetwala lasekuqaleni ngizokhuluma ngesatakala sasekuqaleni ngizokhuluma ngemiphali yasekuqaleni yabaningi ubhaphathizo kamoya ongcwele phendukani yilona lowo futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ubukhona buhlale bukhona bamanzi ekelezayo evele edeleni busenathi buzoveza into efanayo buzoveza imibono buzoveza ukuphulukiswa buzoveza iziprofetho buzoveza zonke into abazenze ngenkathi uyisrayeli sebuyile walayini emibhalweni futhi futhi yabuyela emgwaqeni baqhubekela ezweni lesethembiso kodwa kubathathe iminyaka engamashumi amane ipentekoste eselibe cishe iminyaka engamashumi amane noma engamashumi amahlanu lizulazula lijikeleze hlane buyelani edwaleni liyabonakala nabo kunotshiye khona lapha ezwini umoya ongcwele lapha wenze into efanayo aye kwenze njalo ngakho ubukhona obuhlale bukhona bamanzi bulapha nje buyelani kukho buyelani kokwedlule kwasekuqaleni kwakunjani kokwasekuqaleni na hawu baxholana nomshumayeli ayikho into enjalo babhaphathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele ayikho into enjalo akukho abantu ebhayibhelini noma kuphi noma ngaphandle kweminyaka engamakhulu amathathu ngaphandle kwebhayibheli owake babhaphathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele leso isivumo khale sekatolika hhayi ifundise ibhayibheli niyabo babe nomoya ongcwele lezi zibonakaliso zabalandela abakholwayo kuzokwenza futhi namhlanje lelo twala lisalokhu liphile nje njengalokhu lelinjalo lelo twala elishayiwe asikasho ukuthi awu manje woza ngapha bezojoyina ibandla lethu lephentekostali ungene emazingeni ethu ephentekostali awo woza ngapha bezojoyina ibaptisti noma imethodisti noma ipresbyterian noma ikatolika yini leyona lelo itwala eliphinde lashaywa futhi ukuzama ukuqala ukuthile kusha botshele phendukani futhi libhaphathise egameni likajesu kristu kukukuthethelelwa kwezono zabo futhi lezi zibonakalizo yakubalandela abakholwayo manje selibuyele emgwaqweni libuyele emanzini afanayo kwenza afanayo azonikeza kuhlumeleliswa okufanayo kuzonikeza kushaya okufanayo emzimbeni kuzonikeza amandla okuhlanza afanayo kuzonikeza amandla okuphulukisa afanayo kuzokwenza into efanayo okwakwenza ngalesi sikhathi uma kuphela sibuyele emoyeni ofanayo kuphile emvinini nomakilebhisi kuzothela izithelo zomakilebhisi uma kwakwenza konyaka odlule kuzoletha into efanayo kulo nyaka lonke umthethi kankulunkulu umthethi kankulunkulu ungukuthi uma lona kungumvini umakilebhisi ushiya wodwa uzokhikiza umakilebhisi ungawupastelisa ngaphakathi ngokunye okuthile kodwa-ke ushiye wodwa futhi uzobuyela ngqo emakilebhisini afanayo futhi ngakho siyeza pastelisa ngaphakathi bandla ngobuphentekostali ngobubhaptisti ngobumethodisti ngobupresbyterian ngobusheshi nalo lonke olunye uhlobo lwezinkoleloze kungani ungabushiyi kodwa na buyela emvinini kuzobuyela emandleni afanayo amen amen ngiyakuthanda lokho qala kuthile kusha into efanayo esiyenzile hhayi zama kukhombisa ekunye lethu udokotela sibanibani ngumsunguli webandla elikhulu elingukuthi nokuthi likasibanibani ngakho lokho kwakungezikho lokho mosa kusho ngizobabonisa lokho engingakwenza ngizokuletha noma kanjani walishaya awazanga wampompoloza futhi bonisa lokho engingakwenza unkulunkulu wasebenzana naye ngalokho nicabanga ukuthi uma nibambelela nje kwelinye ihlelo unkulunkulu uzosebenzana nawe ngalokho lokho kunjalo impela uzofanele ubuyele kulokho kwasekuqaleni buyani khuluma nabantu nje ungabatsheli ukuthi wozani nijoyine ibandla lethu wozani nisho ezivumukholo zethu buyani futhi niphenduke futhi nibhaphathize egameni likajesu kristu kukho kuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele uma inhliziyo yenu ilungile futhi lezi zibonakaliso ziyakuwalandela amakholo iqembu lamakholo lezi zibonakaliso zizohamba nawo ngenxa yani na itwala itwala elishayiwe namanzi akho kuphila azovela ngqo eveze efanayo ayenze muva lapho akukwazi nje ukuzibamba oyebo sifuna ukubukisa futhi sithi si-Methodist ne-Baptist vele ukhuluma edaleni nje ungubukhona obuhlale bukhona ungazami ukulijoyina ngaba nejoyinto ezansi lapha ungazami ukulijoyina awukwazi ukujoyina leli lokho yinto eyodwa qho ungayijoyina i-Methodist ungayijoyina i-Baptist ungawajoyina ama-Pentecostali ungawajoyina amasheshi kodwa awukwazi ukujoyina leli qabo udingeka ugcwaliswe ngaleli
Don't join it, just be filled with it.
You got to join it, 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 you got to join it,
I'll have to close because it's getting deep. But remember, That rock never left them. It never did leave them.
Ngizodingeka ngivale ngoba sekubalethi kodwa kumbulani letala alizange libashiya alizange libashiya futhi uKristu akasoza sishiya uKristu wathi ngizoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe ngabe kunjalo na futhi lelo twala lahlala kanye nabo yonke indlela kusukela eHorebe buye enebo lakwenza ezase eJordan lalise lokhu lilabo oh nkulunkulu ngifuna ukulibona eJordan Mose ngathi wayeseJordan itwala lalikanye naye yonke indlela futhi wayemiphezulu laphebheke ezansi esigejaneni sabantu ababekade behlubukile futhi baphambuka basuka kuNkulunkulu inhliziyo yakhe yayibalakazelela futhi wabheka ngale eJordan nango lapho ayekhona eJordan uJordan ngokomoya ekikhuluma ngalo futhi nango lapho ayemikhona lapho ukufa kwakwenyuka ngesihlakala sakhe kodwa wabheka kulele lapho kwasehlangothini lwakhe futhi nakho kulele itwala wavele nje yathela phezu kwedwala futhi izingelosi ziyafika zamthwala zahamba naye ngisoze kakushiya noma ngikulahle kungakhathaleki ukuthi izikhathi ziba nzima kanjani siba badala kanjani ukuthi hloboluni lokufa silifayo khumbulani itwala lizobe lilapha eJordan lisoze lishiye noma lilahle khumbulani lokho nje ubukhona ubuhlale bukhona bamanzi avele edoleni kuzoba kake nathi konke ezansi kuphileni futhi ngisho naseJordan asikhathele sabakhanda ethu ngenkathi lowo moya usahamba phakathi kwethu umoya kaNkulunkulu uhamba phakathi kwethu bengaba khona labo lapha kulokhukusa abangamazi uKristu futhi awusendelene nalelo dwala hayi ekukhulumisana nanini nalo kulokhukusa na kodwa uyazi likhona libuke lisebenze yonke indawo ubone hamba hamba libone lihamba phezulu kwabantu lobo ngubukholo obuhlele bukhona bamanzi leyo yintsindiso Longu moyo kijimisa izindebe zabo baze bangabe besakwazi ukuthula enhlobo ukhona kuzovela futhi awumazi ungathanda ukuphakamisa la sakho bese uthi ngikhulekela mfuthu Branham manje ngifuna kumazi futhi ngifuna ukukhuluma naye futhi ngifuna kumazi njengokugcwala komoya wakhe ngikwazi ukuthi ungasothi ngathini lami ngo sonke isikhathi ngiyakhole ukuthi khona kodwa ngifuna ukukhulumisana futhi ngomiwe futhi ngilambele uNkulunkulu ngifuna ukwazi yena kangcono uNkulunkulu akubusise mnumzane futhi ukukhula kubusise mnumzane nawe mfowethu wena ya emuva lenge emuva phansi lapha nelekazi yebo yebo nelekazi sibona izandla zenu uNkulunkulu uyazibona uNkulunkulu akubusise insizwe uNkulunkulu akubusise nawe nenekazi amen uNkulunkulu akubusise busiswa dadewethu omunye umuntu manje ngomsizwane ukuthula uNkulunkulu akubusise emuva le lapho umfo omncane
think of it you ever
Cabanga ngakho ubukhona ubuhlele bukhona bamanzi avele edoleni lo moyo ofanayo ukuthi wamemeza kakhulu lapho ngosuku lokuhlelela kwakhe ngenkathi ethatha isicelo sethu futhi intonga kaNkulunkulu yelaka yashaya phezu kwakhe futhi izono zakho zasongwa kuleyo ntonga kuthi yamshayana igazi lakhe namanzi akhophoza evela kuye yena wathi baba nginikele umoya wami ezandleni zakho futhi ngosuku lwePentecoste ufika ukuhamba nathi uhambweni futhi ususeduze kakhulu manje lapho qalise kuphuma futhi uzilazule kude kakhulu nekhaya ukuthi kozi ngizekhaya ngenkathi sisecileleli uma ungathanda ukuhamba unikele athara bese wenza ukuhlukanisa kabusha futhi komphefumulo wakho uKristu amen Gazola ngigo kedonko lokolo Ngacaza endleleni manje ngise khaya indlela yokungakhona yisona ngenya telescope esite Kosngize kaya Gize kaya Gize kaya Angisopinde ngizule Volaga ko Zingalo zako zothando manje Nkosi ngize khaya bafana bancane bathathu bahamba ngoba ephuma ngokusheshe impela izinyembezi emehleni abo baguqa phansi kasohlangathini le-altar isizathu bathethelelwe ngaphambi kokuba baze bashiye izihlalo zabo ngenkathi ingqondo yabo encane ibisicabangisisile beza ngaphambili nje futhi baguqa phansi lapha ukwazisa abantu ukuthi basohlangothini lukabani kulokhu kuze ngingacabanga ukuthi kungaba khona abanye abantu abadala ongathanda ukwenza lokhu njengokuguqa phansi nje futhi athi Nkosi ngizule kude kakhulu ngasuka endleleni ngibe nokungabazi okuningi kakhulu futhi ngezinye izikhathi ngazulazula phandle futhi ngangena esonweni manje ngifuna kubuye ngaphambi kokuba kwedlule isikhathi kakhulu uNkulunkulu ngithanda ukuza ngithande ngempela ukuza futhi ngiguqe phansi amen. Manje amantombazanyana amathathu ka-Arthur Beam athi awalingane kubukhulu wona anyukela lapha aguqa phansi oza ngaphambili intombazane encane esanda kumthelela umfowabo omusha omncane ekhaya ngolunye usuku ngaluhlezi nje unkosikazi Wood ukhuphuka uyeza wasengitshela wathi le dade wayeye esibhedlela ukuze abe lingane umoya ongcwele wathi hamba ubatshele ukuthi izoba ngumfana lapho isizelwe okungumfana omncane. Kubonakala sengathi ngabantwana kulukhukuza abafa abancane beza bevele eklasini lincane likadadewethu Anole behlukanise izimpilo zabo. I-altare lonke ngakwesikudla sami ligcwele abantwana abancane. Bekungaba kuhle uma singahlabelela ihubo i-altare kubo bonke abantu. Bekungebe njalo na abadala. Manje Nkosi ngize khaya. Asikhulekele semakhanda yethu mzuzwana nje senzele umkhuleko senzele laba bafu abancane Mawasizulini, uma kukone kusaseliza uma uchesu, ya gulibala, minye minyake ishumi na uma ishumi na tano, la babazo, babafana na matemba zaane, abazo chwala na mlezo, uye kwezinye izizugulani zizayo, agunga bazegi, ngondwe ni yami kusi, koto loko zoge, zinsugu zukupila kwabo, ziyo kumbulu kunyugela kuleli achara. Kutibanga makukamangane nkosi izinhliziyo ezincane nezithambile ezilahla ngecala kulukhukusa angisho kuzo wonke umlayezo basanda kuphuma nje ekunjini ekuzweni utetewethu Arnold ekhuluma benyuka ngase altare lapha benikele izimpilo zabo ezincane kuwe manje baba ngisanda kuqele ukukhuluma nje ukuthi kithi kuhlala umoya ongcwele futhi lo moya ongcwele ukukholwa nalo moya wenza zonke izinto futhi ngiyakholwa ukuthi lona kanye lelihora uthithelela zonke izono abazenzile futhi ngicela wena ngakho konke ukukholwa kusenhliziyweni yami ukuthi uzogcina izimpilo zabo izincane phansi emgoqweni kwangathi bangalokothi baphambuke endleleni Lokhu ngempela into engavamile umoya uthe kulukhukusa sizobona into ethize ngavamile uNkulunkulu uma usuyekile ukusebenzelana nabanye thatha abantwana abancane kanjani kulukhukusa kubizeleni iathara kekho noyedwa mdala kodwa lonke iqembu labantwana abancane lize lenyuka noma kunjalo bekungumlezo omkhulu wokuqonda kunzima ngisho nakwabadala kodwa abantwana babambe umoya wakho Sakubonga ngabo baba ngibanikela kuwe njengenciku yakho njengemiqhelo yalomhlangano ngokuba ukukhumbula ukuthi ubukhona obuhlala ubukhona bamanzi okuphila buzogeleza nabo uma nje besaphila kwangathi bangaba nokukholwa manje nje kulokho nje okwenzekayo ukuthi uNkulunkulu obadonse esihlalweni futhi obathumela phezulu lapha kwangathi bangaba nokukholwa kulowo uNkulunkulu zonke izinsuku zokuphila kwabo Kungathi imimoya bemincane ingalethwa kuwe ngosuku lokufa kwabo babuyiselwe emzimbeni wabo ngosuku lovuko bangabakho baba sibanikezela kuwe ngegama lika Jesu ngenkathi sisinamakhanda yethu ekhotheme ngizocela bonke laba bantwana abancane yathare okholwa ukuthi Jesu ungumsindisi wakho nalowo okutshelile emuva lapho ezithemelini kubonyukile lapha futhi guqe phansi ngakuleli athare uyakholwa ukuthi Jesu uyakuthanda futhi uthiselela isono sakho na nifune nina nonke nimi ngezinyawo zenu futhi nibheke emuva lapho ezithemelini lokhu yileyo ndlela ongatshela ngayo abantu ukuthi uyakholwa ukuthi uJesu uyakusindisa manje yima ngezinyawo zenu kunjalo lokho kukahle futhi nibuke emuva ngo ezithemelini nonke nina abafana namantombazana amancane athanda uJesu sukumani futhi nibuke emuva ebandleni lapho nonke kuthiwa ningani amantombazana amancane lapha ngaphambili na niyakholwa na niyamthanda uJesu na lamantombazana amancane lapha niyamthanda uJesu ngayo yonke inhliziyo yenu na niyamthandana niyamthanda na uyanthanda uthandwa na sukuma lapha yazisa abantu ukuthi uyamthanda uJesu uNkulunkulu akubusise manje masiphenduke ngalendlela futhi sicilele laba bantu ngaphambi kokuba sihambe uJesu uyangithanda lokhu ngike yakwazi iBhayibheli lisho njalo yabo ake siphakamise izandla zethu nje ngoba sisalicula manje kulungile asilicule Jesu uyangithanda lokhu ngiyakwazi ngoba iBhayibheli lisho njalo abancinyane bangabakhe babuthakathaka manje nezandla zenu ziphakeme bangaki phakathi lapho bafuna ukuba lapho na Yebo Jesu uyangithanda Yebo Jesu uyangithanda Yebo Jesu uyangithanda iBhayibheli lisho njalo manje nonke iphindane emva kwami ngikholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu namhlanje ngiyamamukela njengomsindisi wami siqu kusukela kulolu suku kusukela manje kuqhubeke ngizomthanda futhi ngimkhonze amen ngizokwenza mfuthu Ben Baba sizulini lo muntu ubona lowo abanye abantwana abancane beze kuKristu futhi uyamemeza njengobaba ngabancanyana bakhe futhi umoya olethe laba abancanyana elithala kwangathi lowo moyo ofanayo ngasindisa abantwana bakhe inkosi sibe khona siyabanikela kuwe baba egameni likaJesu Kristu. Manje njengoba nina bafo bancane niphindela imuva esihlaleleni senu ngifuna wonke umuntu ongakulolu hlangothi ukuba axhawulane nalabo abantwana bancane noma abambambathe lapho besabuyele emuva nonke phindelela imuva esihlaleleni senu ngalendlela futhi nivumele wonke umuntu ngapho ukuba abambathe nje abafo abancane futhi siyanethanda ngazo zonke izinhliziyo zethu ningamalungu omzimba kaKristu kakhulu kuwo njengathi sonke. Siyamasha siyezayo ethe zayoni ethe siyamasha siqonde phezulu zayoni lowo muzo muhle kaNkulunkulu wozantine sithanda inkosi futhi mazazi zijabulo zethu joinane eculweni kokuzwana komnandi joinane eculweni kokuzwana komnandi futhi kanjalo sizunge sihlale top course futhi kanjalo sizunge lokho kucula kunamandla kakhulu basephakamise izandla zethu manje siyamasha siyezayo niyenhle zayo niyenhle siyamasha siqonde phezulu zayo lowo muzo muhle kaNkulunkulu asixolane ngenkathi sisecula manje. Siyamasha siyezayo nenhle zayo niyenhle siyamasha siqonde phezulu zayo nilo muzo muhle kaNkulunkulu. Manje asimene makhanda eje kotheme ngekathi thina nidlale mfowethu Thedi nje nginezicelo ezithile lapha namaduku nokunye nokunye ngahle ukuba avela phesheya kwezilandle uBilly ubengitshela ukuthi babe nepheya lamabhuzwana evela kwingane encane kaphesheya eEngland athi awabe made kangako into encane yonke ikhubazekile futhi ngakho besizokhulekela lokho futhi futhi ngakho amen futhi bene ngiqinisekile ngizokwenza lokho. Njengoba sisamasha nkosi siyazi ukuthi idwala elishayiwe lihambisana nathi phakathi kwethu ngqo ubukhona obuhlale bukhona bamanzi avele edwaleni buhamba nebandla. Wo uNkulunkulu phakade sikhululele kulokhu kusa ukukhola kulo uNkulunkulu nathi ngiyazi uzokwenza njengoba nje singathola umusa kuwe ukuthi ungasethemba ngakho uma ungasinika khona ngokuchichima singahle sikusebenzise ngokungesikhonkozi kodwa uma sithola umusa kuwe makwenzeke. Ngifuna nje umunye umuntu oshayise imoto yakhe uNkulunkulu siyazi ukuthi indoda ayinamali yokwenza lezi zinto ngikhulekela ukuthi uzoletha umfonga phansi kokulahla icala noma into ethize angahle aphenduke ekwenzeni lokhu eze athi mfowethu ngizoyilungisa imoto yakho ngikwenzile siza mfowethu Ben nabathandekayo bakhe lapha okulele sendenzami ngabaduku kanye nezicelo sinokukholwa kulowo uNkulunkulu. Mose wayenokukholwa kulowo uNkulunkulu futhi wadabula olwandle. Daniel wayenokukholwa kulowo uNkulunkulu futhi wakhishwa emphandweni wezikonyama. Shadrach, Meshach no-Abednego babenokukholwa kuye futhi bacima umlilo. Paulu wayenokukholwa kuye futhi ngelikilanga lapho izinkonzo zazinzima kakhulu futhi uPaulu wayengafinyeleli kuwo wonke umuntu wathethe nje iduku wayesethi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu nami. Wabeka izandla zakhe phezu kwamaduku nezindwangu futhi imimoya yobubi yahamba kubantu futhi ukugula nezifo kwasuka kubo futhi uNkulunkulu nginokukholwa kuNkulunkulu ofanayo kwangathi ububi bungasuka ukugula izifo kuhlupheka kwangathi kungasuka enkosi. Unukukulukulu fadayo wakulu magimi panze la pente kene mlilo panze fuleni Ngune sichombe sako silenga lapa nama utungeni wena unati kosa Mkala ukona deo ntika yomlilo fanayo Uti siwachabulela manza vele teleni tukuzonge njongoba sichoina gumo Kuna ke wena ulapa sinachamba guwe mkosi sinukukolo guwe Sikolo kuti uzo sitobo futi usisize Kunge siko oku nkazimulo yetu mkosi Besiyo banjongo mose kuna ke gengati enze inti engalungile Sifuna kwenzo kutile kusiza wena mkosi Ile ikoso yetu zi yetu kusiza wena Uma singa kwenza subonisi baba noma yini ufuna siyenze Kulibanje pezu kwe senza soku kolo Nilato kukula la matuka kumele Nalezi zitelo Guzo shia bandu Giazi uya kwenza kosi Nia kukole kizini yami Uguti uzo kwenza Kulugisa kongu kukulu kupakati kwetu kulu kugusa Sindisa labo papaka miseza la zabo Labo abate banga chanda uguze tualeni uguze la manzi Kukulu wangati bangoma kakulu na mtanje Wangati kungaba nipilo enu kusawoti nga kubo Kuzo kuti ibabangelo kubabomele u Kristu sipe kona Iba nathi kulobusuku baba wonkulunkulu mangithole ngalezi zicelo okusezinhliziyweni zabantu uma kungekho lutho enhliziyweni yabo khona ke Nkosi wena ngiphe ukuthile ukuba ngikushumayele ezinhliziyweni zabo kulobusuku busisa futhi nevidlo lomkakhe umndeni wakhe ibandla lethu lincane abaphatheli bethu abadikoni bethu amalungu ethu nomzimba wakho wondawo zonke iba nathi baba sinikela lokho ezandleni zakho egameni lika Jesu Kristu Zion siya masha sikonde phezule Zion umuzo muthi kaNkulunkulu manje ake silicule nje impela ngempela kuye manje yabo Woza nithine sithanda inkosi futhi masaziwe izinjabulo zethu joinane tulweni ngokuzwana kumnandi joinane tulweni ngokuzwana kumnandi futhi kanjalo sizungeze sihlalo sobukhosi futhi kanjalo sizungeze sihlalo Zizizizizi zikoteme manje Siya masha siye zayon Enti zayon iye ente Siya masha sikonde Pezule zayon umuzi Omute kankulu nkulu